This message, Broken Systems, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, 26th July, 1964, at the Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Lomyalezo, amaqula aqhekekileyo, washunyayelwa ngumzalwane William Marion Branham, ngokuhlwa ngecawa, ngowamashumi amabini anesithandathu kuJulayi, we-1964.
Let us pray.
Masithandazeni.
Lord, now we believe.
Nkosi, ngoku siyakholwa.
We believe on the Son of God, and through this we accept eternal life through Him.
Sikholelwa kunyana kaThixo, kwaye ngako oku samkela ubomi obungunaphakade ngaye.
Now we have gathered again this afternoon or this evening for another service.
Sihlangene ngoku kwakhona ngalemva kwemini okanye ngoluhatya ngenye inkonzo.
Trusting you for the message and for what you will tell us tonight.
Siyakukholelwa wena Nkosi, kwaye silindele kuwe, kwaye
we believe thee, Lord, and we wait upon thee.
Siyakholwa wena Nkosi, kwaye silindele kuwe, kwaye
you said they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like an eagle.
Uthe abo balindele enkosini, bayakuhlaziyeka emandleni, bayakuntingela phezulu ngamaphiko njengeenkosi.
And we pray, God, that you'll give us that mounting up power tonight as we wait on thee.
Kwaye siyathandaza Thixo, ukuba uyakusinika lamandla okuntingela phezulu. Ngobu busuku njengoko silindele kuwe.
We thank thee for these people and for what they mean to you and what they mean to me.
Sibulela wena ngaba bantu kunye noko bakuthethayo kuwe kunye noko bakuthethayo kum.
I thank you for it, Father.
Ndibulela wena ngaloo nto bawo.
They are your jewels.
Bangamatye akho anqabileyo.
And I pray, God, that the night that you will manifest yourself and the way to them that they have need of.
Kwaye ndiyathandaza Thixo, ukuba ngobu busuku, ukuba uyakuzibonakalisa endleleni kubo abanezidingo ngayo.
If there is sick here, may they be healed.
Ukuba kukho ukugula apha, banga bangaphiliswa.
If there is a doubt in someone's mind, clear it up, Lord.
Ukuba kukho intandabuzo engqondweni yomnye, yisuse Nkosi.
And just give us of thy presence and thy blessings, because we need them, Lord.
Kwaye sinike nje ubukho bakho kunye neentsikelelo zakho, ngokuba siyazidinga Nkosi.
You are our all-sufficiency.
Ukuko konke ukwanela kwethu.
And without you, we cannot do nothing.
Kwaye ngaphandle kwakho asinakwenza nto.
We pray that you will receive our thanksgiving for all that you have done.
Siyathandaza ukuba uyakwamkela imibulelo yethu yako konke othe wakwenza.
In the name of Jesus Christ, we look forward to your blessings. Amen.
Egameni lika Yesu Kristu sijonge phambili kwintsikelelo zakho. Amen.
Be seated and
ningahlala phansi kwaye
well, it's just a bit cooler this Sunday night in here than it was last Sunday night.
Nje kukuphola ngobu busuku balecawa apha, kunokuba bekunjalo kubusuku becawa ephelileyo.
We are very grateful to our brothers who worked so faithfully and getting this in.
Sinombulelo kakhulu kubazalwane bethu abasebenze ngokona kuzinikela ukufaka oku.
I know two or three of them.
Ndazi ababini okanye abathathu babo.
Brother Mike Egan is to see back there, and Brother Mike and Brother Southman.
Umzalwane Mike Egan, njengoko ndibona emva phaya kwaye ndi mzalwane Mike nomzalwane Southman.
Brother, I believe Roy Robertson and Brother Woods and all of them.
Mzalwane ndiyakholwa u Roy Robertson nomzalwane Woods kunye nabo bonke.
They were down here just sweating it out, trying to get it in so we could have this message. Now or today.
Babesebenza apha bebila bezama ukuyingenisa ukuze sibe nalo umyalezo ngoku okanye namhlanje.
So we're grateful.
Ngoko sinombulelo.
Now, next Sunday morning, the Lord willing, I want to have a healing service, a prayers for the sick.
Ngoku ngentsasa icawa ezayo, inkosi ivuma, ndifuna ukuba nenkonzo yempiliso, imithandazo yabagulayo.
And we'll designate it to a healing service, if the Lord willing.
Kwaye siya kuyibekela inkonzo yempiliso, ukuba inkosi iyavuma.
I noticed this morning there's a bunch of handkerchiefs here. I prayed for them.
Ndiqaphele ngale ntsasa kukho imfumba yeechefu apha ndizithandazele.
And I, while you were praying and singing, I prayed for the handkerchiefs, and then there's more here tonight.
Kwaye ngethuba benithandaza kwaye nicula ndizithandazele iichefu. Kwaye ke kukho ezininzi apha ngobu busuku.
So we believe that God heals the sick.
Kesi siyakholwa ukuba uThixo uyabaphilisa abagulayo.
So many great testimonies of healing among us and across the world. And we're grateful for this.
Ubuninzi ubungqina obukhulu bempiliso phakathi kwethu nokunqumleza ilizwe kwaye sinombulelo ngoku.
And I thought next Sunday being I have to be away for a little bit.
Kwaye ndicinga kwicawa elandelayo ndifanele ndimke kwethutyana.
We've been holding so much just to the teaching and of the message.
Kwaye sibambelele kakhulu nje kwimfundiso nakumyalezo.
I thought it would be a good thing if we had a healing service, prayed for the sick.
Ndacinga ukuba iya kuba yinto entle ukuba sibe nenkonzo yempiliso kuthandazelwe abagulayo.
And we trust that God will give us a great time.
Kwaye siyathemba ukuba uThixo uya kusipha ithuba elimnandi.
Now many of you have to drive many miles tonight.
Ngoku abanintsi benu bamelwe ukuqhuba imayile ezininzi ngobu busuku.
So I was talking to groups over at the Blue Boar cafeteria today where I was having dinner.
Ngoku bendithetha namaqela ngaphaya e Blue Boar cafeteria namhlanje apho bendinedinala.
Many fine people, I got to shake their hands and talk with them.
Abaninzi abantu abalungileyo ndifumene ukubamba izandla zabo nokuthetha nabo.
People I never met before that come here to the church.
Abantu endingazanga ndadibana nabo ngaphambili abaza apha ebandleni.
And I'm grateful for such friends. I want to thank each and every one of you.
Kwaye ndinombulelo ngabahlobo abanjalo kwaye ndifuna ukubulela ngamnye kuni nonke.
Some of them have picked blackberries and brought us.
Abanye babo bachole amaqunube amnyama baze basiphathela.
One brought us a bucket of syrup or molasses, I believe it was, and just think.
Omnye usiphathele ibhekile yenyopa nyopa okanye molasses ndiyakholwa ibiyiyo nezinye nje izinto.
You don't know what that means.
Akuyazi ukuba kuthetha ntoni oko.
Of a morning, I come up and go out of the house sometime. It was.
Kwaye ngobe ntsasa ndiyeza kwaye ndiphume endlwini ngamanye amaxesha phaya.
Other morning there was some brother there that was real bad off, had no clothes and things for me, go get him some clothes.
Kenye intsasa kwakukho umzalwane uthile phaya wayembi kakhulu engenampahla nezinto wafuna mna ukuba ndiye kumfunela impahla ezithile.
I started out, I almost stumbled over a bucket of blackberries sitting there.
Ndaqalisa kwaye ndaphantse ndakhubeka kwibhekile yamaqunube amnyama ihleli phaya.
I said, you bring these blackberries?
Ndathi ubuzise la maqunube amnyama.
He said, no, never had nothing to do with it.
Wathi, hayi, andikhange ndibe nanto yakwenza nawo.
I've been here for daylight and they were sitting here then.
Bendilapha phambi kokukhanya kwemini kwaye ebehleli apha ngoko.
Is my good brother Ruddle had brought him to me.
Kwaye ibingumzalwane wam olungileyo Rudel bewazisile wona kum.
And so those things I certainly appreciate.
Kwaye ke ezo zinto ndiyazibulela ngokuqinisekileyo.
Billy Paul just made mention to me a few moments ago that among this congregation tonight that took up an offering. That for me.
UBilly Paul uchaphazele nje kum kumathutyana ambalwa adlulileyo ukuba phakathi kweli bandla ngobusuku bathathe umnikelo okokum.
I thank you for that. I didn't want you to do that.
Ndiyanibulela ngaloo nto andikhange ndifune nikwenze oko.
I just appreciate your efforts and so forth, but that wasn't necessary.
Ndiyabulela nje imigudu yenu nokunjalo kodwa oko bekungeyomfuneko.
And but the Lord bless you.
kwaye kodwa inkosi inisikelele.
You know, the Bible said, in so much as you have done unto the least of these, you have did it unto me.
Niyazi iBhayibhile ithe, njengoko wenze njalo kwaba bancikana, baba, ukwenze kum.
Now, I've been kind of speaking to you on the message very straight.
Ngoku bendithetha kuni ngomyalezo othe ngqo kakhulu.
And some people might be under the impression that I think that Jesus is going to come in the morning or tonight.
Kwaye ndi abanye abantu banengcabango zokuba ndicinga ukuba uYesu uza kubuya kusasa okanye ngobu busuku.
I do.
Ndinjalo.
I don't say that he will.
Ngoku andithi uyakwenza njalo.
And again, he may not come for next week. It might be next year. It might be 10 years.
Kwaye kwakhona angangaboyi kwiveki ezayo. Kwaye kungaba ngulonyaka uzayo. Kungaba lishumi leminyaka.
I don't know when he's coming.
Andazi ukuba ubuya nini.
But there's one thing I want to always you bear in mind. You be ready every minute or hour.
Kodwa kukhontonye endifuna usoloko uyigcine engqondweni. Ube ulungile ngawo wonke umzuzu okanye iyure yabona.
That if he doesn't come today, he might be here tomorrow.
Ukuba akafiki namhlanje angaba lapha ngomso.
So just keep that in your mind that he's coming.
Ke kugcine oko nje engqondweni yakho ukuba uyeza.
And I don't know what time is going to be my last hour on this earth. Neither does any of us.
Kwaye andazi ukuba iyakuba leliphi ixesha eliyakuba yiyure yam yokugqibela kulomhlaba. Kukhona bani waziyo kuthi.
And there's not of us know when he's coming.
Kwaye kukhona mnye wethu waziyo ukuba ubuya nini.
He doesn't even know himself by his own words.
Akazi kwayena buqu ngamazwi angawakhe.
He said the Father only knows when he will come.
Wathi uba ukuphela owaziyo ukuba uyakubuya nini.
Not even the Son knows when he will come.
Nonyana akazi ukuba uyakubuya nini.
It's when God sends him to us again. But we're looking for his coming.
Kuxa uThixo ethumela yena kuthi kwakhona, kodwa sijonge ukuza kwakhe.
And if he doesn't come in my generation, he might come in the next.
Kwaye ukuba akabuyi kwisizukulwane sam, angafika kwesilandelayo.
If he doesn't come in that one, he'll come in the next.
Ukuba akafiki kwesiya, uyakubuya kwesilandelayo.
But for myself, I can't see hardly any time left.
Kodwa ngokwam andiboni nalinye ixesha eliseleyo.
To me it could happen at any minute.
Nje ndi kum ingenzeka nakuphi na umzuzu.
Now that doesn't mean now that you'll see the heavens change and ever.
Ngoku londo ayithethi ngoku ukuba uza kubona amazulu eguquka nako konke.
That's not the coming I'm speaking of. I'm talking of the rapture.
Oko ayiko kubuya endithetha ngako. Ndithetha ngoqhilo.
See, he makes three comings.
Yabona wenza ukuza ukuthathu.
He come in three sons' names.
Uza ngonyana abathathu amagama.
He come in a trinity, Father, Son, Holy Ghost.
Uza ngobutrinity, senyana, moya uyingcwele.
See, all of it the same Christ, the same God, all the time.
Yabona konke okwako uKristu omnye uThixo omnye lonke ixesha.
Now we know he come to bring three works of grace, justification, sanctification, baptism, the Holy Ghost.
Ngoku siyazi ezisa imisebenzi emithathu yobabalo, ugwetyelo, ungcwaliso, ubhaptizo lomoya oyingcwele.
Everything in God is completed in threes.
Yonke into kuThixo igqibelele ezithathwini.
And so he come first to redeem his bride.
Kwaye ngoko uza kuqala ukuza kuhlangula umtshakazi wakhe.
He comes second as a rapture to take away his bride.
Uyeza okwesibini njengoqhilo ukuza kuthabatha umtshakazi wakhe.
He comes third with his bride, king and queen.
Uyeza okwesithathu kunye nomtshakazi wakhe ukumkani nekumkanikazi.
After that's when many people are expecting the coming.
Emva apho xa abanintsi belindele ukuza.
But when he comes this time, hardly none but those who are ready will know when he comes.
Kodwa esiza ngelixesha akukhona mnye kuphela ngabo bakulingweleyo abayakwazi xa ebuya.
There'll just be an absence of people.
Kuyakubakho nje ukungabikho kwabantu.
They won't know what happened to them.
abasayikwazi ukuba kwenzeke ntoni kubo.
They'll just be caught away in a moment.
Baya kususwa nje bemke ngesiquphe.
And that they just come up missing, changed in a moment in a twinkling of an eye.
Kwaye bayanyuka nje banyamalale baguqulwe ngesiquphe ngokuqhwanyaza kweliso.
So just be ready for that.
Ngoko nje lungela oko.
It'd be horrible some morning to miss a loved one. No one can find him.
Iya kuba yimbi kakhulu ngenye insasa ukulahlekelwa ngomthandayo. Akukho namnye uya kubafumana.
Wouldn't it be too bad to know it's done past and you missed it?
Ayisiya kuba yimbi kakhulu ukwazi ukuba yenzekile igqithile kwaye uyiphosile.
So just keep before God.
Ngoko zigcine phambi koThixo.
Now, next week, the Lord willing, next Monday, from week from this Monday.
Ngoku kwiveki elandelayo inkosi ivuma ngomvulo olandelayo kusuka kwiveki ukusuka kulomvulo.
If God willing, I'm taking the family back out to Arizona where they go to school, and I'm coming back.
Ukuba uThixo uyavuma, ndiza kuthatha usapho ndilubuyisele Arizona apho baya khona esikolweni ukuze ndibuye.
Now, I don't go out there. I haven't any services to be out there in.
Ngoku andihambi ndiye phaya, andinazinkonzo zokuba ndibe phaya.
I'm hardly ever in Arizona. I'm gone somewhere else.
Andifane ndibe seArizona, ndimka ndibe kwenye indawo.
I take the wife out there next Monday. I'm coming back here again.
Ndikhuphela umfazi phaya, kumvulo olandelayo, ndibuyele apha kwakhona.
I leave from here to British Columbia.
Ndiya kusukela apha ndiye eBritish Columbia.
I come back to Colorado.
Ndibuyele eColorado.
I'll be in Arizona again sometime near Christmas.
Ndiya kuba seArizona kwakhona xesha lithile kufutshane neChristmas.
Just for a few minutes, long enough for maybe 2 or 3 days, get the family together, be back here through Christmas holidays. The Lord willing, have a service through New Year's week here.
Nje kwemizuzwana imbalwa kade ngokwaneleyo, mhlawumbi ezimbini okanye ezintathu iintsuku. Ndidibanise usapho, ndibuyele apha ngeeholide zeChristmas, inkosi ivuma, ndibe nenkonzo ngeveki yonyaka omtsha apha.
So then, I'm here, practically, I'm here 10 times more than out there.
Ngoko ke ndilapha ngobuqu, ngobuninzi, ndilapha ngokuphindwe kalishumi ngaphezu kwaphaya.
Because we don't have any church or any services out there.
Ngokuba asinalo naliphi ibandla okanye naziphi na inkonzo phaya.
Nothing we have out there. So, in a way of church service.
Akukho nto sinayo phaya ke ngendlela yenkonzo yebandla.
That's one bad thing about it.
Yinto enye embi malunga nayo.
I have no place to send the children that will hear these messages like your children get to hear it here.
Andinandawo yokuthumela abantwana abanokuyiva le miyalezo njengabantwana benu abayivayo apha.
And so that's one defect we have.
Kwaye kuphela kwegqeke esinalo.
But they're all healthier.
Kodwa baphile qete bonke.
It's a dry, hot, dry climate, but all the children seem to be healthier.
Yeyomileyo ishushu imozulu eyomileyo, kodwa bonke abantwana bakhangeleka bephile qete.
I'm not there long enough to know where it's healthy or not healthy.
Andikho phaya ngokwaneleyo ukwazi ukuba inempilo okanye ayinampilo.
I'm on the move and I guess I was just born a rambler.
Ndi seluhambeni kwaye ndiyaqikelela ndazalwa nje ndingumhambi.
My wife calls me. I know she's here, so I'll get this after church. You all know.
Umfazi wam undibiza ndiyazi ukuba ulapha ke ndiza kufumana oku emva kwenkonzo. Niyazi nonke.
What is that called? Shifting winds or restless winds or whatever? Whatever, you know, shifting sands.
Ibizwa lanto ngokuba yintoni imimoya eguquguqukayo okanye imimoya endlongondlongo okanye nokuba yintoni niyazi inhlabathi eguqukayo.
I'm always on the move, in other words.
Okanye ndisoloko ndiseluhambeni ngamanye amazwi.
And I've been married now 22 years and sometimes I think I'm a stranger around the house because I have to be going.
Kwaye ndibe nditshatile ngoku amashumi amabini anesibini eminyaka. Kwaye ngamanye amaxesha ndicinga ukuba ndingongaziwayo endlwini ngokuba ndifanele ndibe ngohambayo.
But I'm looking for the time that when we'll be settled down in the homeland someday. But now the battle's on. So let's be in prayer.
Kodwa ndijonge elo xesha lokuba xa sizinzile kumhlaba wasekhayeni ngenye imini, kodwa ngoko imfazwe iyaqhubekeka, ke masibe semthandazweni.
Don't forget, next Sunday morning, the Lord willing, bring in your sick and the afflicted.
Sukulibala, kwicawa ezayo kusasa, inkosi ivuma, zisani abagulayo benu nabaxhwalekileyo.
Come early. Get your place and probably is a group to be prayed for.
Yizani ngethuba, fumanani indawo zenu, kwaye mhlawumbi kukho iqela lokuthandazelwa.
We'll have to give out prayer cards.
Kuya kufuneka sinikezele ngamakhadi okuthandazelwa.
If there isn't enough, we won't give out prayer cards, just not to form a little line like 2 or 3 dozen or something.
Ukuba akakho awoneleyo, asisayi kunikezela ngamakhadi okuthandazelwa, nje okwaneleyo ukwenza umgca omncinci nje emibini okanye emithathu okanye into ethile.
But we'll probably give out prayer cards, so we'll probably do it about an hour before the regular service.
Kodwa siya kunikezela mhlawumbi ngamakhadi okuthandazelwa, ke mhlawumbi siya kuyenza malunga neyure phambi kwenkonzo yesiqhelo.
Which I think takes up, it'd be 8 or 8:30, they'll give out the prayer cards.
Leyo endicinga ithatha iyakuba sisibhozo, isibhozo okanye icala lesibhozo, baya kunikezela ngamakhadi okuthandazelwa.
Open the church, give the prayer cards next Sunday morning.
Vula inkonzo, nikezela ngamakhadi okuthandazela ngecawa elandelayo kusasa.
And then be sure to be here for your, bring your loved ones, put them in there.
Kwaye, qiniseka ukuba lapha ngokwe, zisani izithandwa zenu, babekeni phaya.
Be nice and cool in the church if they're sick, and we'll do everything we can to pray for them.
Kuya kuba mnandi kwaye kupholile enkonzweni, ukuba bayagula, kwaye siya kwenza konke sinako ukubathandazela.
Thank you again for the love offering.
Enkosi kwakhona ngomnikelo wothando.
Now, we're going to read some of God's word tonight.
Kwaye ngoku siza kufunda elinye lamazwi kaThixo ngobu busuku.
And be ready for this event of his presence again to bring us his word.
Kwaye lungela esi siganeko sobukho bakhe kwakhona ukusizisela ilizwi lakhe.
Now we know we can read a text, but God has to reveal the context.
Ngoku siyazi ukuba sinokufunda isicatshulwa, kodwa uThixo kufanele athile umongo, yabona?
We can take a text, but God has to reveal the context.
Singathatha umxholo, kodwa uThixo kufanele athile umongo.
While you're turning now in the book of Jeremiah, the 2nd chapter,
kwaye ngelithuba nisatyhila ngoku kwincwadi kaJeremiya isahluko sesibini.
I want to say that I'm glad I have with us Brother Lee Vale, a precious brother in the Lord.
Ndifuna ukuthi ndiyavuya ukuba kunye nathi umzalwane Lee Vale olungileyo umzalwane enkosini.
And I think your brother here, I can't think of his name, Brother Willard Grace.
Kwaye ndiyacinga apha umzalwane apha andilikhumbuli igama lakhe, mzalwane Willard Grace.
And I've seen the brothers from Arkansas, Brother John and them from around Poplar Bluff, and Brother Blair.
Kwaye ndibona umzalwane wase Arkansas, umzalwane uJohn kunye nabo ukusuka ePoplar Bluff jikelele nomzalwane uBlair.
And oh, Brother Jackson, Brother Ruddle, and so many that I just can't.
Kunye, oh, mzalwane Jackson, nomzalwane Rudel, nabaninzi, endingakwazanga nje.
I wish I could call everybody's name, but I just can't do it, you understand?
Ngonela ukukwazi ukubiza wonke umuntu ngegama, kodwa andikwazi nje ukuyenza loo nto, kwaye niyaqonda.
Brother Ben Bryan, I see him sitting here.
Umzalwane Ben Bryan, ndimbona ehleli apha.
He's usually my amen corner while I'm...
Soloko engu amen wam ekoneni ngethuba ndi.
Everybody knows Ben by his voice.
Wonge ubani uyamazi uBen ngelizwi lakhe.
We sitting in California one time, I was preaching a message for the Baptist people up in the valley.
Sasihleli eCalifornia ngelinye ixesha ndandishumayela umyalezo kubantu baseBaptists phezulu phaya entlanjeni.
We had a big tent there and a lot of kind of aristocratical Baptists.
babe nentende enkulu apho kwaye babaninzi ongqondo ngqondo bamabaptists.
I could never hear a amen from anywhere, you know, afraid some of the women break the paint on their face.
Andizange ndive amen ukusuka naphi na uyazi ukoyika ukuba abanye babafazi baqhekekelwe sisiqabi ebusweni babo.
And then first thing you know, I seen a pair of feet about like that go up in the air, and two big hands and a black hair shaking their horn, amen, screaming like that.
Kwaye ngoku into yokuqala uyaziyo ndabona inyawo ezimbini ezinjengezo sibheka phezulu emoyeni nezandla ezibini ezikhulu nenwele ezimnyama zidlikidla phaya kukhwaza amen ekhala ngolo hlobo.
I looked down and I said, Ben, where did you come from?
Ndaza ndajonga ezantsi ndathi, Ben, uvela phi?
He's really getting the amen.
Wayesenza u-amen ngenene.
I see his wife looking him over a little bit.
Ndibona umfazi wakhe khangela kancinci.
He's losing a little that black hair, but that's all right.
Kulungile uyaphulukana nokuncinci kwezanwele zimnyama, kodwa kulungile konke uyazi.
Don't get worried about that. I did mine a long time ago.
Sukukhathazeka malunga noko, ndizenzile ezamu kwixesha elide elidlulileyo.
So now, don't forget to pray.
Ke ngoku ningalibali ukuthandaza.
Now while we get to the sincere side of the service,
ngoku ngelithuba singena kwicala elinyanisekileyo lenkonzo.
Remember, if we read this word, then God will bless his word.
Khumbula ukuba sifunda elilizwi ngoko uThixo uyakulisikelela ilizwi lakhe.
It will not return to him void, but it will accomplish that which is purposed for.
Alisayi kubuyela kuye lilambatha, kodwa liyakukuzuza oko beliphumele kona.
And I know in reading the word, I'll always be right.
Kwaye ndiyazi ekufundweni kwelizwi, ndiyakusoloko ndilungile.
When I read the word, God will honor his word.
Xa ndifunda ilizwi, uThixo uyakulihlonipha ilizwi lakhe.
Now let us stand in respect to his word.
Ngoku masiphakame ukuhlonipha ilizwi lakhe.
Jeremiah, the second chapter, the 12th and 13th verses of Jeremiah 2.
UJeremiya isahluko sesibini, ivesi yeshumi elinesibini, neyeshumi elinesithathu, kaJeremiya wesibini.
Be astonished, O heavens, at this, and be horribly afraid, be ye very desolate, saith the Lord.
Mangaliswani, O mazulu, ilento, nibe namanwele noyike, niqothole kunene, utsho uYehova.
For my people have committed two evils.
Ngokuba benze ububi obubini abantu bam.
They have forsaken me, the fountain of living water.
Bandishile mna tende lamanzi aphilileyo.
And have hewed them out cisterns, broken cisterns that can hold no water.
Baza bazambela amaqula aqhekekileyo angena akana kugcina amanzi.
Let us bow our heads now.
Masithobiseni inhloko zethu ngoku.
Dear God, thy word has been read.
Thixo uthandekayo, lifundiwe ilizwi lakho.
And we pray that you will honor that word. And give to us tonight the parable or the parallel of it.
Kwaye siyathandaza ukuba uyakulihlonipha elalizwi, kwaye usinike ngobu busuku umzekelo okanye ukusondeleyo nalo.
As we look to days gone by, Israel as examples.
Njengoko sijonge kwiintsuku ezigqithileyo uSirayeli njengemizekelo.
As the Bible teaches us that we can see what you did to them when they obeyed the word.
Njengoko iBhayibhile isifundisa ukuba singabona oko wakwenza kubo xa balithobelayo ilizwi.
See what you did to them when they disobeyed the word.
Sibona owakwenzayo kubo xa bangalithobeli ilizwi.
And learn what we must do.
Kwaye sifunde emasikwenze.
So we pray that you will speak to us tonight in a very special way.
Ke siyathandaza ukuba uyakuthetha nathi ngobusuku ngendlela ikhethekileyo kakhulu.
that we might know how to conduct ourselves in this day that we learn this morning that we're living in.
Ukuze sazi ukuba singaziphatha njani kulomhla, ukuze sifunde kulentsasa esiphila kuyo.
For we ask it in Jesus' name, amen.
Oko sikucela egameni lika Yesu, amen.
You be seated.
Ningahlala.
I want to speak tonight on the subject for just a short time on broken cisterns.
Ndifuna ukuthetha ngobu busuku kumxholo nje okwe ixesha elifutshane ku amaqula aqhekekileyo.
Israel had done two great evils.
Israeli wenza izono ezimbini ezikhulu.
God said they had turned from him, the fountain of life, and had hewed themselves cisterns to drink out of.
UThixo uthi bemkile kuye ithende lobomi baza bazambela amaqula okusela kuwo.
Now, that's something the reason I thought of this text was because that it would run parallel to what I was saying this morning.
Ngoku yinto ethile isizathu sokuba ndicinge ngesisicatshulwa sesokuba sihamba kunye noko bendikutsho kule ntsasa.
Of the hour that we're living and the cause that we are struggling for.
Yale yure esiphila kuyo nesizathu esixakekela sona.
And we look at Israel as example that what God was, he always has to remain the same.
Kwaye sijonga kuSirayeli njengomzekelo ukuba wayeyintoni uThixo wasoloko wahlala eyinto enye.
And there's only one thing that God ever did honor, that was his way that he provided for the people.
Kwaye kukho into enye uThixo wakha wayihlonipha, leyo yayiyindlela yakhe awayinika abantu.
And when they got out of that way, then God was dishonored.
Kwaye xa baphuma kuyo loo ndlela, waze uThixo wanyeliseka.
And God made the people suffer for getting away from what he had told them to do, no matter what it was.
Kwaye uThixo wenza abantu babandezeleka ngenxa yokumka koko wayebaxelele kona ukuba bakwenze nokuba yayiyintoni na.
He even gave them a law, touch not, handle not, taste not.
Wade wabanika nomthetho, ungachukumisi, ungaphathi, ungancamli.
Just not because of the evil of doing it, but the evil of disobeying what he said do.
Hayi nje ngobubi bokuyenza, kodwa ngobubi bokungathobeli oko athe kwenze.
And there's always cannot be a law without a punishment for law.
Kwaye kusoloko kungena kubakho umthetho ngaphandle kwesohlwayo ngomthetho.
Because if there's no punishment, then law is not much to it, unless it has a penalty, the law.
Ngokuba ukuba kukho sohlwayo ngoko, umthetho awubalulekanga, ngaphandleni kokuba ube nesohlwayo umthetho.
Now, we find what they did in that day seems to parallel what we are doing today, what the church people are doing.
Ngoku sifumana abakwenzayo ngaloo mhla, kubonakala kuhambelana kwesi kwenzayo namhlanje abakwenzayo abantu becawa.
Now we see a strange thing here.
Ngoku sibona into engaqhelekanga apha.
It might be strange to some people when he said they have hewn to themselves cisterns, broken cisterns.
Ingaye engaqhelekanga kwabanye abantu xa wathi ni bazombela amaqula.
Now maybe some of you don't know what a cistern is.
Ngoku mhlawumbi abanye benu abalazi ukuba yintoni iqula.
How many knows what a cistern is? Well, most all of you.
Bangaphi abalaziyo yintoni iqula? Kulungile, ubunitsi benu.
If you've ever raised on a farm, you know what a cistern is.
Ukuba wakhe wakhuliswa efama, uyazi ukuba iqula yintoni.
I remember I drank enough bugs from one to know what a cistern was.
Ndikhumbula ndasela intsholongwana ngokwaneleyo kwelinye ukwazi into iqula layilintoni.
Preached out in the country where you, in a brush harbor.
Shumayela emaphandleni apho ezihlahleni.
Where you'd have a big pitcher full of cistern water sitting there out of the rain, you know, and it kind of got a little old and.
Apho uya kuba namaqula amakhulu amanzi elapho phandle emvuleni uyazi kwaye libe lidala kancinci.
And then the bugs at night time would get into it.
Kwaye ngoko intsholongwane ngexesha lasebusuku ziya kungena kulo.
And so I know what cistern water is.
Kwaye ngoko ndiyawazi amanzi equla yintoni.
A cistern is a place, a thing that's dug in the ground to take the place of a well.
Iqula yindawo into eyombiweyo emhlabeni ukuthatha indawo yomthombo.
And where people doesn't have a well, then they get a cistern.
Apho abantu bengenawo umthombo ngoko bafumana iqula.
In other words, a cistern is a man-made tank. Or a man-made well in the ground.
Ngamanye amazwi, iqula litanki elenziwe ngumntu okanye umthombo owenziwe ngumntu emhlabeni.
That man dig out to catch the water to use it.
Athi umntu awombe ukuqokelela amanzi awasebenzise.
Some of them use it for wash water and some use it for drinking water and different way may.
Abanye babo bawasebenzisela amanzi okuhlamba, abanye bawasebenzisela amanzi okusela nendlela eyahlukeneyo mhlawumbi.
All the water sometime that we used to get was on a cistern.
Onke amanzi ngelinye ixesha ebesiqhele ukuwafumana bekuseqoleni.
Used to have an old thing I had to wind around to get the water up.
Siqhele ukuba nento endala ekufuneka uyijije, ijikeleze ukunyusa amanzi.
Had little buckets on it to pump the water out of the cistern.
Inebhekile incinci kuyo ukukhuphela amanzi esuka equleni.
Well, we notice one thing about a cistern. It's different from a well.
Ke siqaphela into enye malunga nequla eyahlukileyo kumthombo.
Now, a cistern will get empty.
Ngoku iqula liyakoma.
The cistern cannot fill itself.
Iqula alinakuzizalisa ngokwalo.
It is not reliable.
Lona li alithembekanga.
You can't rely upon a cistern.
Akunakuthembela iquleni.
It has to rely and depend upon the rains that fall in the summer or in the winter, whatever it is to.
Kufanele lithembele kwaye lixhomekeke emvuleni ena ehlotyeni okanye ebusika nokuba yintoni.
Usually in the winter time, when the snow and rain comes, then it runs the water off into the cistern.
Ngamaxa amanintsi ngexesha lasebusika xa ikhephu nemvula ifika ize iqengqelekisele amanzi iwase equleni.
And if it doesn't get that water, then you don't have any water.
Kwaye ukuba ithi ingawafumani loo manzi uze wena akubi nawo nawaphi amanzi.
It's all dries up.
Yilonto yonke yome.
And it can't refill itself.
Kwaye ayinakuzizalisa ngokwayo.
The old cistern cannot refill itself.
Iqula elidala alinakuzizalisa ngokwalo.
It gets its filling from the rains that falls.
Ifumana kuzaliswa kwalo kwimvula ezithi zine.
And I want you to notice another thing about a cistern.
Kwaye ndifuna ukuba uqaphele enye into malunga nequla.
Usually, you find or where it was at our place.
Ngamaxa amaninzi ufumana okanye indlela elaliyo endaweni yethu.
The cistern, usually the barn's about twice size the house, and they usually run the water off the barn to the cistern.
Iqula ngamaxa amaninzi ihoko yenkuku imalunga nokuphindiweyo kabini kulingana nendlu kwaye babesoloko beqengqa amanzi ukusuka ehokweni ukuya equleni.
I remember that old cistern well out there when the drain pipes rushing into off the barn.
Ndiyalikhumbula elaqula lidala lomthombo phandle phaya xa laline xa umbhobho wamanzi uwasa kulo ngqo ukusuka ehokweni.
It fills the barn.
Izalisa ukusuka ehokweni.
So then the water is carried from the roof of the barn.
Ngoko ke amanzi athathwa eluphahleni lwehoko.
For all the animals stepping around through the stable yard and all the filth of the barnyard settles on top of the barn in dry times.
Apho zonke izilwanyana zinyathela yonke indawo esitalini nabo bonke bomdaka basehokweni buhlala phezu kwehoko ngamaxesha okoma.
And then the water comes and washes it all down off the roof into a trough. It's man-made, then into a man-made spout, and then into a man-made cistern.
Kuze ngoko aze amanzi aze ahlambe konke ukusuka eluphahleni ukusa emjelweni wenziwe ngumntu aze ase kusityhale esenziwe ngumntu aze ase kwiqula elenziwe ngumntu.
If you haven't got a mess, I don't know what you got when you got a cistern. Yes, sir.
Kwaye ukuba akukafumani imbutyulelo andazi ukuba ufumene ntoni na xa ufumene iqula. Ewe mhlekazi.
It's all man-made and just as dirty as it can be.
Kuko konke okwenziwe ngumntu kwaye nje emdaka kunokuba ibinokubakho.
You know, we used to call, we had a filter rag on one.
Uyazi sasiqhele ukubiza sasinesihluzi selapho kwelinye.
Do you ever know what that was?
Wake wayazi ukuba yayintoni loo nto.
Had to put a filter rag on it to catch all the bugs and things that come off the top of the barn and all around the place.
Kufuneke ubeke ilapho lesihluzo kulo ukubambisa zonke intsholongwane nezinto ezisuka kumphezulu wehoko kunye nokujikeleza lo ndawo.
Poured out from one place to the other into the cistern.
Kuze kuyigalele ukusuka kwenye indawo kuya kwenye kuya equleni.
And we used to put a filter rag on it to catch all the scum and stuff that we could.
Kwaye sasiqhele ukubeka ilapho lesihluzo kulo ukubambisa bonke ubulembu nezinto esinakho.
Of course, that wouldn't catch the real dirt. It just caught the big missiles that come down and fell into it.
Ngoba oko kwakungena kubambisa uqobo lobumdaka, yayibambisa nje izinto ezinkulu ezihla phezu ziwele kulo.
The bug might fall in it, but the juice of the bug went on with the water.
Ihoho inokuwela kulo, kodwa incindi ehoho ihambe namanzi.
So, you really had a mess when you had an old dirty cistern.
Ke unembutyulelo ngenene xa unequla elidala elimdaka.
In a few days, you let that water stand there, and it becomes stagnated.
Kwintsuku ezimbalwa uvumela la manzi ame phaya aze abe ngadamileyo.
You let the water stand the cistern it become stagnated.
Uyeka amanzi ame equleni aba ngadamileyo.
And it gets full of frogs and lizards and snakes and
kwaye azala nga ngamasele namacikilishi nenyoka.
We used to call it wiggle tails.
Sasiphele ukuyibiza onojubalala.
Little bitty, I don't know where they're not a parasite, they're I don't know what you call them.
Into ezincinci andiyazi nokuba asizozincukudu zizi andinakho andiyazi ukuba niyakuyibiza ukuba zindoni.
But some little thing gets in the water that we called it wiggle tail.
Kodwa izinto ezincinci zingena emanzini esiyibiza ngokuba ngonojubalala.
You know what it is?
Uyazi ukuba yintoni?
I mean, knows what I'm talking about. Well, sure, all you country folks know.
Bangaba bayaziyo ukuba ndithetha ngantoni oh kutheni ngokuqinisekileyo nonke bafo basemaphandleni niyazi.
Gets it all full of stagnation. And then these lovers of stagnation comes with it.
Igcwala konke kukudama kwaye ezizithandi kudama ziza nalo.
It just actually comes because it's stagnated.
Iye nje ize ngokuba idamile.
And because it's stagnated it draws the animal there that likes stagnated things.
Kwaye ngokuba idamile ibiza izilwanyana ezithanda izinto ezidamileyo.
That's a whole lot like our churches today. I think that we have left.
Kwaye ukufana necawa zethu namhlanje ndicinga ukuba sishiye.
One of the great sins that the church has done today, just like Israel then, it left him the fountain of living water, and as you themselves out man-made cisterns.
Esinye sesono esikhulu ethe icawa yasenza namhlanje njengosirayeli ngoko imshile yena ithende lamanzi aphilileyo zazaza zambela awenziwe ngabantu amaqula.
And it became a habitation of everything that loves that kind of water.
Kwaye iba indawo yokuhlala zonke izinto ezithanda elo hlobo lwamanzi.
Lizards, frogs, and all kinds of unclean germs live in it because it's a man-made tank.
Amacikilishi amasele nazo zonke inhlobo zentsholongwane ezingcolileyo zihlala kulo ngokuba litanki elenziwe ngumntu.
And in this tank these things stay. A perfect example of our denominational today.
Kwaye kweli tanki ezi zinto ziyahlala umzekelo ogqibeleleyo amahlelo ethu namhlanje.
Now you say, Brother Branham, why do you strike at those people so hard?
Ngoku uthi mzalwane Branham, kutheni ubetha kwaba bantu kalukhuni?
It ought to be struck at.
Ifanele ibethe.
It's got to be struck at.
Ifanele ibethwe.
Flee it, because it will finally form the mark of the beast.
Ibaleke ngokuba iyakwenza olwaphawu lwerhamunxa ekugqibeleni.
Remember, that is the truth.
Kumbula oko kuyinyaniso.
It will be the mark of the beast.
Iyakuba luphawu lwerhamunxa.
Denomination will lead right to it.
Ihlelo liyakukhokelela ngqo kuyo.
It's on its road right there now to force by power.
Isendleleni yayo kanye apho ngoku ukunyanzela ngamandla.
Look in the old Roman Empire, that's exactly what led them to that mark of an apostasy.
Jonga kubukhosi baseRoma, yilonto kanye eyabakhokelela kuphawu lokuzibophelela.
You found out that no man could buy or sell without the mark of the beast. He had to have it.
Uyafumanisa ukuba kukho umntu unokuthenga okanye athengise ngaphandle kophawu lwerhamunxa kufanele abe nalo.
There's only two classes of people be on the earth, those with the seal of God and those with the mark of the beast.
Kukho indidi zabantu ezimbini kuphela eziya kuba semhlabeni, abo banotywino lukaThixo nabo banophawu lwerhamunxa.
Only two classes. So you'll have to have one or the other.
Indidi ezimbini kuphela, ke kuya kufuneka ube nenye okanye yimbi.
It'll be an apostasy, a mark of religion, apostate religion.
Iyakuba kukuzibophelela, iphawu lwenkolo, ubophelelo lwenkolo.
And it's going to have an image unto the beast.
Kwaye iyakuba nophawu lwerhamunxa.
As we study, we find out that Rome was, is, and always will be the maw of the beast.
Njengoko sifunda, sifumanisa ukuba iRoma, yayi, iyi, kwaye iyakusoloko, upha, okanye, irhamunxa.
Exactly, there's no way to get anything else. Rome.
Ngokuchanekileyo, akukho ndlela yokufumana enye into engenye, iRoma.
And what did Rome do?
Kwaye yenza ntoni iRoma?
Was converted from pagan Rome onto papal Rome and organized the system.
Yayiguqukile ukusuka kwiRoma engumnquli zithixo ukuya kwiRoma yoopopu yaza yaba nenkqubo equlunyiweyo.
A universal system that forced everybody to that one religion or be put to death.
Inkqubo kazwelonke eyanyanzela bonke abantu kuloo nkolo inye okanye babulawe.
And it's a strange thing that this United States appears on the scene and it's like a lamb.
Kwaye kuyinto engaqhelekanga ukuba le United States ibonakale embonisweni kwaye injengemvana.
And a lamb has two small horns, civil and ecclesiastical rights.
Kwaye imvana ineempondo ezimbini ezincinci, amalungelo oburhulumente nobucawa.
And after a while, when that was a lamb,
kwaye emva kwethuba, xa oko kwakuyimvana,
we found out that it spoke then like a dragon and exercised all the power the dragon had before it.
Sifumana ukuba yathetha njengerhamncwa kwaye yasebenzisa lonke igunya libe linalo irhamncwa ngaphambi kwayo. Kwaye iBhayibhile yasixelela ukuba bathi masenze umfanekiso kwirhamncwa.
And the Bible tells us that they said, let us make an image unto the beast.
Kwaye iBhayibhile yasixelela ukuba bathi masenze umfanekiso kwirhamncwa.
An image is something like something else.
Umfanekiso yinto enjengenye into ethile.
And we can see it right now that in its apostate condition the church is forming the world council churches.
Kwaye singabona kanye ngoku ukuba kwimoyo kuzibophelela icawa yenze iqumrhu lecawa zehlabathi.
Which is an image to the power of Rome and will force upon the people the same thing that pagan Rome did, or Papal Rome did.
Engumfanekiso kumandla aseRoma kwaye iyakunyanzela phezu kwabantu into enye eyathi iRoma yonqulo zithixo yayenza okanye iRoma yophopho eyakwenza.
So there's no other way, no other thing, but that is the truth.
Ke akukho ndlela yimbi, akukho nto yimbi, kodwa oko yinyaniso.
That's why I'm striking it in my age, in my time. Because it's got to be struck at.
Kwaye yiloo nto ndiyibetha kwisigaba sam, kwixesha lam, ngokuba kufuneka ibethwe.
The call coming to come out of her, my people. That should be not partakers of her sins.
Ubizo luyangena ukuba phumani kuyo bantu bam ukuze ningabi nabudlelwane ngezono zayo.
Now, I'm liking that to these dirty, filthy cisterns.
Ngoku ndikufanisa oku nala amdaka anyukunyuku amaqula.
He is the fountain of life.
Ulithende lobomi.
He is the living waters.
Ungamanzi aphilileyo.
And man leave that and dig for themselves cisterns which can only catch the filth. That's the only thing it can catch.
Kwaye umntu ukushile oko waza wazambela amaqula anokubambisa kuphela kungcola kuphela kwento anokuyibambisa.
And that's what denominationalism does. It catches everything that comes along. It wants to join.
Kwaye yiloo nto obuhlelo obuyenzayo ubambisa yonke into ethi ize nefuna ukuzimanya.
They're willing to take it in if it's got some money or can dress in a certain way.
Bakulungele ukuyithatha ukuba inemali okanye inokunxiba ngendlela ethile.
No matter who they are, where they come from, they take them anyhow.
Nokuba bangobani basuka phi baya kubathatha nakanjani.
Now we find again that this mark of the beast that was formed here.
Ngoku siyafumana kwakhona ukuba oluphawu lwerhamncwa eliqulunqwe apha.
America is number 13.
Imelika linani leshumi elinesithathu.
It was born with 13 colonies. It had a flag, it had 13 stars, 13 stripes.
Yayizalwe namazwana alishumi elinesithathu. Yayineflegi eneenkwenkwezi ezilishumi elinesithathu. Imigca elishumi elinesithathu.
And it even appears in Revelations, the 13th chapter.
Kwaye ikwavela nakwizityhilelo isahluko seshumi elinesithathu.
And America has always been a woman represented on our coins.
Kwaye iMelika yaba soloko ingumfazi imelwe kwiingqekembe zethu.
Even the Indian head on a penny is a woman's profile.
Kwaye intloko yendiya kwipeni yimbonakaliso yomfazi.
We know that. Know the history of it.
Siyazi loo nto, siyazi imbali yayo.
Everything, the Liberty Bell and everything, yeah, the Liberty, Statue of Liberty is everything a woman.
Yonke into umgqala wenkululeko nayo yonke enye into inkululeko isimo senkululeko siyo yonke into umfazi.
A woman number 13. See?
Umfazi inani leshumi elinesithathu. Yabona?
Now, it's beautiful to see those things.
Ngoku kuhle ukuzibona ezo zinto.
And now I have predicted by a revelation from God or a vision in 1933 that seven things would happen before the end time.
Kwaye ngoku ndiqikelele ngesityhilelo esivela kuThixo okanye umbono ngo-1933 ukuba izinto ezisixhenxe ziya kwenzeka phambi kokuphela kwexesha.
And at one of them that Mussolini, who was then becoming dictator, he would become dictator.
Kwaye ukuba enye yazo yokuba uMussolini ngoku owayesiba nguzwi lakhe uya kuba nguzwi lakhe.
And also you'd make an invasion and go down to Ethiopia and would take Ethiopia.
Kwaye futhi uyakwenza ungenelo kwaye ahle aye eTopia kwaye uyakuyithatha eTopia.
And the spirit had said he shall fall at his step.
Kwaye umoya wathi uyakuwa enyathelweni lwakhe.
I wonder if these any old timers still left in a tabernacle. Remember me saying that in the Redmond's Hall down here when we preached many, many years ago.
Andazi nokuba kukho abakudala abasashiyekileyo emnqubeni bandikhumbulayo ndisitsho kwiholo kaRedman ezantsi apha xa sashumayela emininzi emininzi iminyaka igqithileyo.
Is there one in the building tonight that's left from down there from the old Redman's Hall when I preached that?
Ingaba kukho omnye esakhiweni ngobusuku owashiyekayo ezantsi phaya kwiholo elidala likaRedman xa ndashumayela loo nto?
When they had the NRA out, way back time of Roosevelt's first term.
Xa babene NRA phandle kudala kakhulu kumjikelo wokuqala ngexesha lokuphatha kukaRoosevelt.
I guess there's not a one in here.
Ndiqikelela ukuba kukhona mnye apha.
Is there one?
Ingaba ukhona?
Yeah, one. There's one, yes, Miss Wilson, I remember her.
Omnye nankuya omnye ewe unkosikazi Wilson ndiyamkhumbula.
My wife sitting in the back.
Umfazi wam ehleli ngasemva.
Two left out of the old generation of those in that day.
Ababini abaseleyo kwisizukulwane esidala sabo kulamini.
That when they said this NRA was the mark of the beast, I said nothing to it, not at all.
Oko xa bathi le NRA luphawu lwerhamncwa ndathi akukho nto kuyo konke konke.
The mark of the beast don't come here, it comes out of Rome.
Uphawu lwerhamncwa luzi apha lusuka eRoma.
And it can't be the mark of the beast.
Kwaye ayinakuba luphawu lwerhamncwa.
And I remember that these things are said.
Kwaye ngoku khumbula ukuba ezi zinto zatshiwo.
Said Adolf Hitler would come to a mysterious end.
Kwathi Adolf Hitler uyakuphanziswa ngesiquphe.
And he would declare war on the United States.
Kwaye uyakuqhwaya imfazwe ku United States.
And they'd build a great concrete thing that they'd even live in it.
Kwaye bayakwakha enkulu enkulu into elitye abayakude bahlale kuyo.
And right there the Americans would take a horrible beating at this.
Kwaye apho kanye amaMelika ayakufumana isikhulu isohlwayo kule nto.
And it was a Siegfried line, 11 years before it was ever started to be built.
Kwaye yayingumgca weSiegfried kwishumi elinanye leminyaka kwaphambi kokuba yakhiwe.
And then said, but he would come to an end and the states would win the war.
Kwaye ndathi, kodwa uyakufika esiphelweni, kwaye i-states iyakuphumelela imfazwe.
And then said that there's three isms. Nazism, fascism, and communism.
Kwaye ndathi ukuba kukho iizimu ezintathu, iNazism, fascism, kunye necommunism.
And I said they'll all wind up in communism. Russia will take it all in communism.
Kwaye ndathi ziphelela zonke kubu communism. IRussia yakuzithatha zonke kubu communism.
And I said then, science is going to be so great, man's going to get so smart till he invents so many things, until he's going to make an automobile that looks like an egg.
Kwaye ndathi inzululwazi yakuba nkulu kakhulu, umntu uyakuba krelekrele ngenene, de avelise izinto ezininzi ade abe uzakwenza inqwelo mafutha ekhangeleka njengeqanda.
It'll have something like a glass top on it, and it'll be controlled by some of the power than a steering wheel.
Eyakuba nefana negilasi ephahleni lwayo kwaye iyakulawulwa ngamanye amandla kunevili lokujika-jika.
And they've got the car.
Kwaye banayo lo moto.
And I said then the morals of our women is going to fall in such a degraded thing to go be a disgrace to all nations.
kwaye ndathi ngoko izimilo zabafazi bethu ziyakuwa de ukuya kuloo mpalalo yezinto de babe baza kuba lihlazo kwizizwe zonke.
They're going to wear man's clothes.
Baza kunxiba impahla zamadoda.
They're going to keep taking off their clothes till actually they come down like they got their underneath clothes on. That's all.
Baza kuqhubekeka bekhulula impahla zabo de ngokwenene baze behle bengathi banempahla zangaphansi kubo kuphela oko.
And finally they'll come to wearing just a fig leaf.
Kwaye kugqibeleni bayakuza ekunxibeni nje igqabi lomkhiwane.
If you notice in last month's Life magazine, they had the woman with the fig leaves on.
Kwaye ukuba uyaqaphela kulindixesha iLife wenyanga iphelileyo babenayo umfazi enegqabi lomkhiwane.
And that's the new evening frock or gown, what they wear every evening.
Kwaye ngumunduzo omtsha wangorhatya okanye idyasi abayinxiba ngorhatya.
Transparent, can see through it. Only the fig leaves just hides a certain spot of her body.
Iyabonisa ungabona ngaphaya kwayo kuphela ligqabi lomkhiwane elifihla nje indawana ezithile zomzimba wakhe.
With strapless or unstrapped bathing suits, the top of it exposed body.
Nendawo zokubophelela okanye iziqhoboshi impahla zokuhlamba ezingabotshwanga umntla wayo iveza umzimba.
And how those things has happened.
Kwaye zenzeka kanjani ezo zinto?
Then I said I seen a woman standing in the United States like a great queen or something.
Ngoko ndathi ndibona umfazi emile eUnited States njengekumkanikazi enkulu okanye into ethile.
And she was beautiful to look at but wicked in her heart.
Kwaye wayemhle ukumjonga kodwa engcolile enhliziyweni yakhe.
And she made the nation step go at her step.
Waza wazenza izizwe zanyathela zahamba ngokunyathela kwakhe.
But I said, finally he told me, look back east again.
Ndaza ndathi ekugqibeleni wandixelela ukuba ndijonge emva entshona kwakhona.
And what I did, I seen looked like as was the world had exploded.
Kwaye xa ndenzayo ndabona ikhangeleka ngathi njengoko yayinjalo ilizwe liqhushumbile.
As far as I could see was nothing but sticks and smoldering rocks have been blown up out of the earth.
Kwaye njengoko ndandinokubona yayingeyonto kuphela inkuni namatye aluthuthu evuthululwe ekhutshwe emhlabeni.
And these were to happen before the end of the world.
Kwaye ezi kwakufanele zenzeke phambi kokuphela kwehlabathi.
And five of the seven has already happened in 33 years.
Kwaye ezintlanu kwezisixhenxe sezenzekile kwiminyaka engamashumi amathathu anesithathu.
There we are, back to the end time.
Nako ke apho sikhoyo emva esiphelweni sexesha.
And I spoke against that denominational system right then.
Kwaye ndathetha ngokuchaseneyo nolwanqulo lobuhlelo ngelo xesha.
And I still believe tonight that it's a cesspool, that it's a place where the filth run into it.
Kwaye ndisakholelwa ngobu busuku ukuba ngumgxobhozo ukuba ibe yindawo apho obumdaka bubalekela khona.
I can't believe that God would ever take such a thing in his church.
Andikholelwa ukuba uThixo angade athathe into enjalo kwibandla lakhe.
Because it's got to be born of the Spirit of God and it cleansed before it can be called his.
Ngokuba kufanele ukuba izalwe ngomoya kaThixo ize ngoko icocwe phambi kokuba ibizwe ngokuba yeyakhe.
The mystical body of Christ, we are baptized into it by the baptism of the Holy Ghost.
Umzimba ofihlakeleyo kaKristu sibhaptizelwa kuwo ngobhaptizo lukamoya oyingcwele.
Yes, this cistern system is certainly a perfect example of denomination.
Ewe, le nkqubo yeliqula ingumzekelo ogqibeleleyo wehlelo.
A wise man ought to look and never to go into it.
Indoda esisilumko ifanele ijonge kwaye ingaze iye kuyo.
For God has proved through the ages that he's against it and never did work with it.
Ngokuba uThixo uyiphuhlisile kwizigaba ukuba uchasene nayo kwaye akazange asebenze ngayo.
Any group, any time a man raised up with a message like Luther, Wesley, or so forth, and Smith and Calvin and them.
Longa iqela, longa ixesha indoda ivuka nomyalezo njengo Luther Wesley kunye nokunjalo no Smith no Calvin kunye nabo.
When they started the organization, God laid the thing on the shelf and never did visit it again in a revival.
Xa baqala umbutho uThixo wayibeka into eshelfini kwaye zange ayityelele kwakhona ngemvuselelo.
Look through history.
Jonga ngembali.
There has never been a time that God ever took a denomination and made a revival out of it. Nowhere.
Zange kubekho xesha apho uThixo wathatha ihlelo wenza imvuselelo kulo naphina.
Then through history and by the Bible proves that it's a filthy thing in the sight of God.
Ngoko ngembali nangeBhayibhile ibonakalisa ukuba yinto engcolileyo emehlweni kaThixo.
So I don't want nothing to do with it. And that's why I'm against it.
Ke andifuni into yokwenza nayo kwaye yiloo nto ndichasene.
I'm trying to get the people out of it.
Ndizama ukukhupha abantu kuyo.
We are invited, like in Israel, so is it now, to look to Israel for examples.
Simenyiwe njengakuSirayeli kangangokuba kungoko ukuba sikhangele kuSirayeli ngokomzekelo.
They, as long as they stayed with that fountain, they were all right.
Ba ngalo lonke ixesha behleli ngela tende babelungile.
But when they got to hewing themselves cisterns, man-made systems, then God left them flat.
Kodwa xa bazambelayo amaqula inkqubo ezenziwe ngabantu waza uThixo wabashiya.
He'll do us the same.
Uya kusenza kwa into enye nathi.
They have forsook him, the fountain of living water.
Bamshiyile yena tende lamanzi aphilileyo.
That was the complaints that God had against him.
Yayisisikhalazo wayenazo uThixo ngakubo.
To make something they could say, you see what we have done.
Ukwenza into abanokuthi uyakubona esikwenzileyo.
Now when in the time of the travel of Moses.
Ngoku xa sisexesheni lohambo luka Moses.
When God by grace had given them a prophet.
Xa uThixo ngobabalo wabanika umprofeti.
Had given them a pillar of fire to go before them, had vindicated it by signs and wonders.
Wabanika intsika yomlilo ukuba ihambe phambi kwabo, wayingqinela yona ngemiqondiso nezimanga.
Grace had provided all these things.
Ubabalo lwalubanike zonke ezi zinto.
Israel still wanted Saul's law.
USirayeli futhi wayesafuna wabona umthetho.
They refused grace to take law.
Balwalwa ubabalo ukuthatha umthetho.
That's exactly what the people does today.
Yilonto kanye abantu bayenzayo namhlanje.
They refuse the word to take a denominational system. Because in that they can do what they want to and get by with it.
Bayalala ilizwi bathatha inkqubo yobuhlelo ngokuba koko banokwenza loo nto bayifunayo baze baqhubekeke nje.
But you can't do it in Christ. You've got to come clean and clear in order to be in Christ.
Kodwa akunakuyenza loo nto kuKristu. Kufanele uze cocekileyo nacacileyo ukuze ube kuKristu.
Leaving the artesian well for a man-made system or cistern.
Ukushiya umthombo ompombozayo ngenkqubo yenziwe ngumntu okanye iqula.
Could you imagine someone doing it?
Ungafana ucinge umntu esenza loo nto.
Could you imagine the mental conditions of a person that could drink at a fresh artesian well and would leave that for a man-made cistern with frogs and lizards and wiggle tails and everything else in it?
Ungafane ucinge imeko yengqondo yomntu onokusela kwamatsha omthombo ompombozayo aze ashiye oko ngenxa yequla elenziwe ngumntu elinamasele namacikilishi nonojubalala nento yonke enye kulo.
It don't seem even sensibly to be right. But that's just exactly what the people has done.
Ayikhangeleki ibhadlile ukuba ibe yelungileyo, kodwa njengokuchanekileyo yiloo nto abantu abayenzileyo.
They've left the word, the true fountain of God's source and power, to drink out of cisterns and make themselves cisterns.
Bashiye ilizwi imvelaphi namandla ethende likaThixo lenyaniso bayokusela kwiqula bazenzela amaqula.
Same as they did then, they have done it now.
Into enye abayenzayo ngoko bayenzile ngoku.
He said they've left me here, he said, here in Jeremiah 2 and 14 or 13 rather.
Wathi bandishile mna apha uthe apha kuJeremiya isibini ishumi elinesine okanye ishumi elinesithathu gxebe.
He said they have left me the fountain of living water.
Wathi bandishile mna ithende lamanzi aphilileyo.
Now we see what a cistern is.
Ngoku siyabona ukuba lintoni iqula.
We see what it catches.
Siyabona ukuba libambisa ntoni.
We see how it's made. It's a man-made thing. It comes off of a dirty roof.
Siyabona ukuba lenziwe njani, yinto yenziwe ngumntu ephuma eliphahleni lobumdaka.
The water that falls down hits on a dirty roof and it only washes the roof off.
Amanzi athi awele phansi abetha eluphahleni olumdaka kwaye ahlamba kuphela uphahla.
Puts it down through a man-made trough, through a man-made spout, into a man-made tank.
Abeke kumjelo wenziwe ngumntu ukusa kwisityhale senziwe ngumntu ukuya etankini elenziwe ngumntu.
And all the filth gathers in there, and the germs and the lizards and frogs and things of the land like that.
Kwaye bonke ubunyukunyuku buqokelelana apho kunye neentsholongwane namacikilishi namasele nezinto zomhlaba ziyakuthanda oko.
And notice they are the unclean animal. Wiggle tail stagnated.
Kwaye qaphela zizilwanyana ezingahlambulukanga onojubalala adamileyo.
A wiggle tail can't live in clear water.
Unojubalala kanakuhlala emanzini acocekileyo.
If it does, it kill him.
Ukuba uyahlala ayambulala.
He's got to be in the stagnation.
Kufanele ukuba abe kwadamileyo.
And that's the way it is with a lot of these parasites today.
Kwaye yiloo ndlela ekuyiyo nobuninzi bezi zincukuthi namhlanje.
You can't live in the fresh water of the Holy Spirit.
Akana kuhlala kumanzi amatsha umoya oyingcwele.
That's why they're so firmly against the word and say it contradicts itself, there's nothing to it.
Seso sizathu balichase ngamandla ilizwi baze bathi liyaziphikisa lona akukho nto kulo.
It's because they have to have some kind of a stagnated pool to wiggle in.
Kungokuba bafanele babe nohlobo lequla elidamileyo bajubalaze kulo kulungile.
That's the same way it is with frogs and with lizards and with tadpoles and such as that.
Yiloo ndlela inye kuyiyo namasele kunye namacikilishi kunye namantshontsho amasele kunye nezinye ezinjalo.
They've got to get around the swamp or the stagnated pool to live, for it's their nature to live there.
Bafanele bajikele ngaphaya komgxobhozo okanye kwichibi elidamileyo ukuze baphile kuba yimvelo yabo kuphila phaya.
And you can't change the animal till you change its nature.
Kwaye akunakusiguqula isilwanyana de uguqule imvelo yaso.
And you cannot make a man see the word of God till his nature's been changed.
Kwaye akunakwenza umntu alibone ilizwi likaThixo de imvelo yakhe ibe iguqulwe.
And when his nature is changed from what he is to a son of God, and the Holy Spirit comes into him.
Kwaye xa imvelo yakhe iguqulwe kokwakuko abe ngunyana kaThixo aze umoya oyingcwele uze kuye.
The Holy Spirit wrote the word of God.
Umoya oyingcwele ubhala ilizwi likaThixo.
Today I was talking with my good friend Dr. Lee Vale, who's present now.
Namhlanje bendithetha nomhlobo wam olungileyo uGqirha Lee Vale okhoyo ngoku.
And he's quite a theologian. And so we usually have some pretty good discussions on the scripture.
Kwaye ungowemfundiso yezibhalo ngenene. Kwaye sisoloko siba nezithile ingxoxo ezimnandi esibhalweni.
Very smart.
Uchubekile kakhulu.
And he asked me one time, what I thought about the initial evidence of the Holy Ghost. Was it speaking in tongues?
Kwaye wandibuza ngelinye ixesha ukuba ndicinga ntoni malunga nobungqina bokuqala bukamoya oyingcwele. Yayikukuthetha ngelwimi.
It's been many years ago.
Kwiminyaka emininzi egqithileyo.
I said, no. Can't see that.
Dadi, hayi. Andiyiboni loo nto.
He said, neither do I. Said, though I've been taught that.
Wathi nam ngokunjalo. Wathi nangona ndandifundiswe oko.
He said, what would you think would be evidence?
Wathi ucinga ukuba iyakuba yintoni ubungqina.
I said, the most perfect evidence I can think of is love.
Ndathi obona bungqina bugqibeleleyo endingacinga ngabo luthando.
And so we got talking on that.
Saza saqhubeka sithetha koko.
Then I thought that sounded pretty good, so just help that if a man's got love.
Kwaye ngoko ndacinga oko kuvakala kamnandi kancinci ke ndayibamba loo nto ukuba umntu unothando.
But one day the Lord, in a vision, straightened me out.
Kodwa ngenye imini inkosi embonweni yandiluleka.
And he said that the evidence of the Spirit was those who could receive the word.
Kwaye yathi ukuba ubungqina bukamoya ngabo banokukwazi ukwamkela ilizwi.
Neither love nor speaking in tongues, but receiving the word.
Hayi nathando nakuthetha ngazilwimi kodwa kukwamkela ilizwi.
And then Dr. Vail was saying to me that that is scriptural.
Kwaye ngoko uGqirha Vail wayesithi kum oko kungokwesibhalo.
He said because in John 14, Jesus said when he, the Holy Ghost, has come upon you, he will reveal these things to you that I've taught you and will show you things to come.
Wathi ngokuba kuYohane sahluko seshumi elinesine, uYesu wathi, xa athe umoya oyingcwele weza kuni, uyakunityhilela ezi zinto endinifundisileyo, aze anibonise nezinto ezizayo.
So there is a genuine evidence of the Holy Ghost.
Ke nabo ubungqina benene bukamoya oyingcwele.
He's never told me anything wrong yet.
Akazange wandixelela nanye into engalunganga okwakaloku.
That it is. The evidence of the Holy Ghost is he who can believe the word. You can receive it.
Nje oko kuba ubungqina bukamoya oyingcwele ngulowo unokulikholelwa ilizwi. Ungalomkela lona.
Because Jesus never said when the Holy Ghost has come, you'll speak with tongues.
Ngoba uYesu zange athi, xa athe umoya oyingcwele wafika, niyakuthetha ngelwimi.
He never said the Holy Ghost come, you do any of those things.
Zange athi umoya oyingcwele efika, niyakwenza nenye ezi zinto.
But he said, he will take these things of mine and show them to you.
Amen.
And will show you things that is to come.
Kodwa wathi, uyakuthatha ezi zinto zam azibonise kuni kwaye uyakunibonisa izinto eziza kuza.
So there is a genuine evidence of the Holy Ghost according to Jesus himself.
Ke nabo ubungqina obuyinene bukamoya oyingcwele ngokukaYesu ngokwakhe.
So all these sensations and things that people have and still live on, you can see why they do it.
Ke yonke le mizwa nezinto abathi abantu babe nazo baze baqhubekeke ungabona kutheni bezenza.
See, it becomes a denomination or stagnated pool.
Kwaye kusaye kubakho lihlelo okanye iqula elidamileyo.
And there will never be a denomination made upon the perfect word of God.
Kwaye kusaye kubakho ihlelo elenzelwe phezu kokungagqi ilizwi likaThixo eligqibeleleyo.
It can't do it because you can't nominate or denominate God.
Ayinakuyenza loo nto ngokuba akunakumisela okanye umenze ihlelo uThixo.
No, sir.
Hayi, mhlekazi.
The reason is you get a bunch of men who can believe the word. Let them start an organization.
Sathu injalo. Ufumana igquba loluntu olunokukholwa ilizwi mabaqale umbutho.
The first thing you know, in a year's time, there's a bunch of rickies in there that you couldn't do nothing with.
Into yokuqala uyaziyo ekuhambeni konyaka kukho igquba lo ricky apho ongenakwenza nto nalo.
They got a hole and you can't do nothing about it.
Bayabambelela kwaye akunakwenza nto malunga nalo.
It's not God's system.
Asiyo nkqubo kaThixo.
It isn't. So we know that that thing's out and becomes a cistern.
asiyo ke siyazi ukuba loo nto engaphandle iba liqula.
And it becomes a place where each one will compromise on this, that, or the other to get members in there. Or let people come in.
Ize ibe indawo abongamunye uyakwenzelela kule leya okanye kwenye ukufumana amalungu apho okanye bavumelane abantu bangene.
We find out this system started one time back in the Israelite days when they was digging these cisterns.
Siyafumanisa le nkqubo yaqala ngaxesha linye emva kwiintsuku zamaSirayeli xa bebesomba la maqula.
And there was a man and a bunch of Pharisees who had dug some cisterns.
Kwaye kwakukho indoda negquba labafarasi ababombe amaqula.
And they had a man named Herod, and he was a proclamator, governor of the state.
Kwaye babe nendoda ibizwa ngoHerode, waye engumazisi, irhuluneli yesizwe.
And he come down to hear a man that didn't fool with their denominations.
Kwaye wehla waza kuva indoda eyayingabhanqi namahlelo abo.
He was a prophet.
Waye ngumprofeti.
And no prophet ever had anything to do with the denomination but hated it.
Waye akukho mprofeti wake wanento yakwenza nehlelo kodwa wayelithiya.
This prophet began to say, don't you begin to say within yourselves, we have Abraham to our father, because I tell you that God's able these stones to rise children of Abraham.
Lo mprofeti waqalisa ukuthi, ningaqalisi ukuthi ngaphakathi kwenu, sino Abraham ubawo wethu, ngokuba ndiyanixelela ukuba uThixo unakho kulamatye ukumvusela abantwana uAbraham.
And they brought out a dignitary to hear him.
Kwaye bazisa isiphathamandla ukuza kumva yena.
And this dignitary had took his brother's wife away from him and married her.
Kwaye isiphathamandla sasithathe umfazi womntakwabo samsusa kuye samtshata.
What did that man walk out to his face and say?
Kwaye yaya la ndoda kuye ebusweni yathini?
They thought he would compromise and say, now, sir, you have your nice seat over here.
Babecinga yakwenzelela ize ithi ngoku umhlekazi wena unganesihlalo esihle ngapha.
And you are, I'm so glad you're here to hear me today.
Kwaye ufanele ndiyavuya ukuba ulapha uzokundiva namhlanje.
John spoke right up in his face and said, it's not lawful for you to have her.
UYohane waya nje ebusweni baso waza wathi akukho mthethweni ukuba ube naye.
The very first thing he said, he bawled him out for his sin.
Eyona nto yokuqala wayitshoyo wamkhalimela ngenxa yesono sakhe.
See, denominations make stagnant pools where man can live with women.
Yabona, amahlelo enza amaqula adamileyo apho abantu banokuhlala nabafazi nabafazi.
And then women can carry on and cut their hair and wear shorts and anything else and call themselves Christians.
Nabafazi abo baqhubekeke baze bachebe inwele zabo baze banxibe izimfutshane kunye nento yonke baze bazibize ngokuba ngamaKristu.
But a genuine fountain, hallelujah, of the power of God, it can't stay there because it pushes it out.
Kodwa ithende lenene, hallelujah, la mandla kaThixo ayinakuhlala apho ngokuba ityhalela ngaphandle.
I am the fountain of living waters.
Ndilithende lamanzi aphilileyo.
They left me to dig themselves some cisterns.
Bandishile mna bazambela amaqula athile.
Now a fountain of living water. We find out what is a fountain of living water.
Ngoku ithende lamanzi aphilileyo, siyafumanisa intoni ithende lamanzi aphilileyo.
We find out what the cistern is. Now what is a fountain of living water?
Siyafumana ukuba iqula yintoni, ngoku yintoni ithende lamanzi aphilileyo.
It's an artesian well.
Umthombo ompombozayo.
An artesian well, what's that, Brother Branham?
Umthombo ompombozayo yintoni leyo, mzalwane Branham?
It's a well that always comes from beneath and pushes its water out.
Umthombo osoloko uphuma ngaphansi kwaye utyhalele amanzi awo ngaphandle.
It's flowing all the time.
Uyabaleka lonke ixesha.
It is self-supporting.
Uyazixhasa.
Always fresh and clean. An artesian well, a fountain of living water.
Usoloko umtsha kwaye ucocekile. Umthombo ompombozayo ithende lamanzi aphilileyo.
It's not dead and stagnated, it's living.
Awufanga kwaye awudamanga uyaphila.
It's constantly changing, bringing up something new all the time.
Uyaguquguquka lonke ixesha, unyusa into entsha lonke ixesha.
Moving on. Coming from its resources.
Uqhubekeka iphuma kovimba bawo.
It draws its resources from its bed.
Utsala ovimba bawo kumandlalo wawo.
Which is still a fountain of living water spraying up.
Oyi oselithende lamanzi aphilileyo ichizela phezulu.
Self-cleansing is clean, pure, clean water.
Uyazicoca ngokwawo, ucocekile unyulo amanzi acocekileyo.
It's self-supporting. You don't have to wait for the rains to fill its tank up.
Uyazichasa ngokwawo, akudingeki ulindele imvula ukuba zizalise itanki.
It's always a bubbling up. Gives its water free.
Usoloko uhlohlwazela, unikezela ngamanzi wawo simahla.
You don't have to pump it, wind it, twist it, or join it.
Akudingeki ukuba umpompe, ujije, upetye okanye uqokomezelele.
It's just a fountain of living waters.
Ulithende nje lamanzi aphilileyo.
You know, you take these old cisterns, you have to crank it and crank it and crank it and pump them and everything to get a little of that stagnated water out.
Uyazi uthatha lamaqula madala, kufuneke waqhuzule kwaye waqhuzule ze waqhuzule umpompe kunye nento yonke ukufumana kuncinci kwalo manzi adamileyo.
But a fountain of living water gives it out free without pumping, joining anything else.
Kodwa ithende lamanzi aphilileyo linika simahla ngaphandleni kokumpompa ukuqokomezela nayiphi enye into.
Oh, I'm glad for that fountain.
Amen.
Yes, sir.
Oh, ndiyavuya ngelo thende, ewe mhlekazi.
It needs no strainer on it to take the parasites out.
Alifuni sihluzo kulo ukususa incukuthu.
For it's coming so deep down there in the rock until there's no parasites there.
Ngokuba lisuka ezantsi kakhulu apho elityeni kude kungabikho zincukuthu apho.
It don't have to have an educational rag hanging on it. That's right.
Akudingeki ukuba ibe nomrhaji wemfundo phezu kwalo. Kulungile.
Some worldly made system of man made denominational wisdom to tell you before psychiatrists whether you're able to preach or not.
Enye yezenziwe lilizwe, inkqubo zobulumko behlelo benziwe ngumntu ukuxelela phambi kogqirha wengqondo okokuba unakho na ukushumayela okanye hayi.
They don't have one of those filthy rags hanging on it.
Ayinayo nenye yemirhaji emdaka kulo.
It push it right off as soon as you put it on there.
Beyakuyityhala isuke ngoko nangoko, kwangoko usawubeka apho.
You can't do it.
Akunakuyenza loo nto.
That well is bubbling up all the time.
La mthombo uyahlwahlwaza lonke ixesha.
You put one of them rags on it, throw it from out of the one side of the other.
Uyakubeka enye yawo imirhaji kuwo, iyakulahla icaleni okanye kwelinye.
It don't have no time for a denominational rag on it.
You
don't need no filter, no strainer, no pumping, no jerking, no nothing else.
Ayifuni sifunqo, hayi sihluzo, hayi kumpompa, hayi kuqhuzula, hayi nanye into.
It's just there bubbling up.
Ilapho nje ihlwahlwaza.
It don't have to depend on local rains to fill it up.
Ayidingeki ukuba ixhomekeke kwimvula zalapho ukuyizalisa.
Rains are revivals.
Imvula zimvuselelo.
Where that fountain that's at the fountain of life.
Apo elathende, apo kukwela thende lobomi.
Where the carcasses, the eagles will gather.
Apo kukho isidumbu, ahlanganisana apo amakhosi.
You don't have to pump up a revival, you don't have to pump up nothing.
Akudingeki ukuba uyithe imvuselelo, akudingeki ukuba uthe nto.
Only thing you have to do is just come to the fountain.
Kuphela kwento ekufuneka uyenze ukuza nje kwithende.
It's always full of good fresh water and there's no end to it.
lisoloko lizele ngalungileyo amanzi kwaye kukho siphelo kulo.
It just keeps on bubbling.
Liyaqhubekeka nje ukuhlwahlwaza.
Don't have to go to the sister and say, well, if it rains and washes off the barn, we'll have something to drink.
Akudingeki kuba uye equleni uze uthi kulungile ukuba iyana ize ihlambe ehokweni siyakuba nento yokusela. Yabona?
Mama, not this.
Bethu, bethu, hayi le.
That artesian well spurting forth good cold water all the time.
Lamthombo ompombozayo utsica okulungileyo amanzi abandayo lonke ixesha.
You can depend on it.
Ungaxhomekeka kuwo.
You don't have to say, well, I'll go to this old cistern.
Akunyanzelekanga uthi kulungile ndiyakuya kweli qula lidala.
We used to drink out of it, it hasn't rained in a long time.
Sasifudula sisela kulo kodwa ikhange ine ixesha elide.
I'll tell you, it may be dry.
Ndiyakuxelela ingoma.
That's why some of these man-made systems are.
Yilondlela ezinye zezinqubo zenziwe ngabantu zizizo.
You can go in if you got a big something going on, a big caboose selling something or some kind of a, something going on.
Ungaya ngaphakathi ukuba ufumana inkulu into ethile, iqhubekeka umkhambathi omkhulu okuthengisa into ethile he. Okanye uhlobo oluthile lwento ethile luqhubekeka.
Big parties and things going on, bunko games and parties in the basement, and everything, you might find a full house.
Imigidi emikhulu kunye nezinto ziqhubekeka umdlalo webhanko nemigidi kwigumbi elingasezantsi nayo yonke into ungafumana indlu egcweleyo.
But where you go to where that fountain is bubbling up, always the people there getting a good cold drink of water.
Kodwa apho uyakhona apho elathende lihlohlwazayo lonke ixesha abantu baphaya bafumana alungileyo abandayo amanzi okusela.
You can depend on it.
Ungaxhomekeka kulo.
Say they haven't had a revival for 10 years.
Uthi abakhange babe namvuselelo ishumi leminyaka.
If you live with that fountain, she's always got a revival going on.
Ukuba uphila ngelathende usoloko enemvuselelo eqhubekekayo.
Like the little Welshman said.
NjengomWelsh omncinci watshoyo.
One time when they had the Welsh revival going on, there's some dignitaries from the States.
Okanye ngelinye ixesha xa babe nemvuselelo kaWelsh iqhubekeka. Kwakukho iziphathamandla ezithile zisuka eStates.
Some of these great doctors of divinity went over to Wales to find out where and what all this was about.
Abanye babagqirha abakhulu bobungcwele baya ngaphaya eWales ukuya kufumana ukuba kwakuphi kwaye kwakungantoni konke oku.
So they had on their turnaround collars and their plug hats and this walking down the street.
Ke babe nozokhola zigqwethiweyo naloo minqwazi yabo ichotshisiweyo kwaye babesihla ngesitalato.
Here come a little cop along, wearing his little billy club in his hand.
Kwaye nako kusiza ipolisa elincinci lijikelezisa intongana yalo endala esandleni salo.
A whistling down at the cross where my Savior died, down there for cleansing from sin, I cried, there to my heart was a blood applied, glory to his name, walking down the street.
Likhalisa umlozi. Ezantsi emnqamlezweni apho umsindisi wam wafayo, ezantsi apho kucocwayo esonweni ndakhala, apho entliziyweni yam igazi laqatywa, uzuko kwigama lakhe, lisihla ngestrato.
So they said, this seems to be a religious man, we'll go ask him.
Ke zathi, lo ukhangeleka njengomntu wenkolo, siyakuya simbuze.
And they said, mister.
Baze bathi, mnumzana.
Said, yes, sir.
Wathi, ewe mhlekazi.
He said, we are here from the United States. We're a delegation.
Wathi sisuka United States singabathunywa.
We come over here to investigate the Welsh revival, so called.
Size apha ukuza kuphanda ngemvuselelo ka Welsh efana nayo.
We are doctors of divinity, and we are here to look it over.
Singogqirha bobungcwele, kwaye silapha ukuza kuyiphononga.
He said we want to know where the revival is and where it's held.
Wathi sifuna ukwazi ukuba imvuselelo iphi nokuba ibanjelwe iphi.
He said, sir, you have arrived. I am the Welsh revival.
Wathi, mhlekazi nifikile. Dim vuselelo ka Welsh. Amen.
The Welsh revival is in me. Here's where it's at.
Imvuselelo ka Welsh kum. Apa kulapho ikhoyo.
That's the way it is when you live with that fountain of living waters.
Yilondlela kuyiyo xa uhlala ngelathende lamanzi aphilileyo.
It's living all the time, bubbling over and over and over and over. There's no end to it.
Iyaphila lonke ixesha ihlwahlwaza kakhulu nakakhulu 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 akukho siphelo kulo.
Now go see if some water we had a rain here not long ago. That's not it.
Nakanye hamba ubone ukuba amanzi athile ukuba sibe nemvula apho ngekudala kwixesha eligqithileyo asiyo.
It's that fountain of living water.
Lela tende lamanzi aphilileyo.
As I say, it gives us water free.
Njengoko ndisitsho linikela ngamanzi alo simahla.
You don't have to put rags on it to find out.
Akudingeki ukuba ubeke amarhonya kulo ukufumanisa.
Some educational rags for you. Send him out to preach and see if he spells his words right, speaks them right.
Imfundo ethile yerhonya phambi kokuba umthumele yena ekushumayeleni kwaye ubone ukuba uwapela kakuhle amagama akhe, uwathetha kakuhle.
If he uses nouns and pronouns and so forth and adjectives.
Ukuba usebenzisa izibizo nezimela bizo kwaye ngokunjalo neziphawuli.
Many of them don't even know what they are, but he's living at the fountain just the same. So you just say,
Abaninzi baba ubazi nokuba yintoni, kodwa uphila ethendeni njengokunye, yabona ngokunye.
It don't have to depend on the local rains to fill it up or the local revivals for it.
Akudingeki lixhomekeke kwimvula zalapho ukulizalisa, okanye kwimvuselelo zalapho ngenxa yalo.
You don't have to do that. For its power and its purity is within itself.
Akunyanzelekanga ukuba yenze loo nto, kuba amandla alo nobunyulu balo bukulo.
That's where the word is. Its own power.
Kulapho ilizwi likhoyo, amandla angawalo.
When a man can receive it in his heart, it's got its purity. It's got its power.
Xa umntu angalamkela lona enhliziyweni yakhe, linobunyulu obubo balo, linamandla alo.
It's right in the word itself. Springs forth to life.
Liselizwini kanye ngokwalo, kuphuma kulo ubomi.
Israel would get away from it, they'd get in trouble.
Usirayeli akumka kulo, babengena engxakini.
Every time they got away from it, they got in trouble.
Ngalo lonke ixesha besimka kulo, bangena engxakini.
Same as we do now.
Into enye esiyenzayo ngoku.
When the revival gets away from that, then it's no good.
Xa imvuselelo isimka kulo, ngoko ayilunganga.
It digs itself some wells or some stagnated cisterns, and there it goes.
Izombela imithombo kunye okanye adamileyo amaqula kwaye nako ke.
But he always helped them.
Kodwa wasoloko ebanceda bona.
The murmuring at the Red Sea.
Abambombozeli kulwandle olubomvu.
Then, when they murmured, yet in all that he had promised, made him a promise.
Ngoko xa bambombozela. Kanti kuko konke oko wayethembisile wabenzela isithembiso.
He should have turned him back right there the way we'd look at it, but he had promised to take him over there.
Wayenokuba jikisa emva kanye apho indlela besinokuyijonga kuyo, kodwa wayethembisile ukuba uya kubasa apho.
What did he do?
Wenza ntoni?
Them children of Israel, he furnished them the pillar of fire and everything for vindication, their prophet.
Bona abantwana bakaIsrayeli wabathumelela insika yomlilo nayo yonke into okubungqina umprofeti wabo.
And they let him out there to the sea.
Baza bakhokela apho kulwandle.
Always is trouble against it.
Kwaye lonke ixesha kukho ingxaki malunga nalo.
And here come the Pharaoh and his army.
Kwaye naku kusiza uFaro nomkhosi wakhe.
And you know what God did? He just opened up that red stagnated cistern.
Kwaye uyazi wenza ntoni uThixo, wavula nje oluya lubomvu ludamileyo iqula.
The Dead Sea is the deadest thing in the world.
Ulwandle olufileyo yona nto ifileyo ehlabathini.
It's really dead, stagnated. Nothing can live in it.
Lufile ngenene, lidamile, akukho nto inokuphila kulo.
And he opened it up and set them free on the other side.
Kwaye waluvula waza wabakhulula kwelinye icala.
He took them to where they wouldn't have to be bound by such a thing as that.
Wabathabatha wabasa apho babengenakufuneka babotshwe into efana naleyo.
In the wilderness, they found that the tanks could not be depended on. They were dry.
Entango bafumanisa ukuba amatanki akunakuxhonyekekwa kuwo, ayomile.
Found out they go from one water hole to another.
bafumanisa basuka komnye umngxuma womanzi baye komnye.
When they was in the wilderness, they're starving to death for a drink of water.
Xa babesentlango babelambele ukufa okwamanzi okusela.
And they go to this tank over here. A pond, it is dried up.
Kwaye babesakuya kweli tanki khona apha, ichibi kwakomile.
They went to another place. It was dried up.
Baya kwenye indawo yayomile.
They just couldn't think they was ever going to get a drink.
Babengena kucinga ukuba babenokufumana ukusela.
And then on the most unlikely place in all the desert, they found the water.
Kwaye ngoko kanye kwindawo engacingelekanga kwintlango yonke bafumana amanzi.
It was in a rock. It was in a rock.
Kwakuselityeni. Kwakuselityeni.
The most unlikely place that a man would find any water would be in a dry rock in the middle of a desert.
Eyona ndawo engacingelekanga yokuba umntu angafumana nawaphi amanzi. Kuselityeni elomileyo embindini wenhlango.
But you see, God does things like that. In the most unlikely place, in the most unusual way.
Kodwa uyabona uThixo wenza izinto ngelo hlobo. Kweyona ndawo engacingelekanga, ngeyona ndlela engaqhelekanga.
That's what we've always had.
Yiloo nto besisoloko sinayo.
They think you have to have a big denomination altogether.
Bacinga ukuba kufanele ukuba ube nobuhlelo obukhulu ngokudibana.
Let them all come together and have a great big milling around and so forth.
Kwaye ubayeke badibane bonke baze babe nokuziguba kakhulu apho nokunjalo.
And get thousands to cooperate and all like this to have a revival.
Baze bafumane amawaka ukusebenzisana kwaye konke okunje ukuba babe nemvuselelo.
Sometimes God takes a little old guy, I don't even know his ABCs.
Ngelinye ixesha uThixo uthatha umfo omncinane omdala ongabaziyo no-abhenci bakhe.
And right amongst a bunch of illiterate people that hardly knows a right hand from the left, he can raise up a revival that'll shake the world.
Kwaye kanye phakathi kwegquba lamaqaba abangasaziyo nesandla sabo sasekunene kwesasekhohlo angavusa imvuselelo yakunyakamisa ilizwe.
He did it in the time of John.
Wayenza ngexesha likaYohana.
He done it in the time of the prophets.
Wayenza ngexesha labaprofeti.
None of them, as we know, was ever educated.
Namnye kubo njengoko sisazi wayekhe wafunda.
But God could get a hold of them and do something with them.
Kodwa uThixo wayenokubafumana kwaye enze into ngabo.
In this rock came forth the waters.
Kweli litye kwaphuma amanzi.
He was the rock.
Waye lilitye.
And he commanded this rock and must be smoked.
Kwaye wayalela eli litye ukuze libethwe.
And he gave abundance of pure, fresh, clean water to everybody that would drink.
Kwaye wanika amaninzi amanzi anyulu amatsha acocekileyo amanzi kuye wonke umntu oyakusela.
He saved all who would drink from it.
Wabasindisa bonke ababesakusela kulo.
A perfect parallel, John 3:16.
Esondele ngokugqibeleleyo noYohane isithathu ishumi elinesithandathu.
God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth on him should not perish, but would have everlasting life.
UThixo walithanda ihlabathi wanikela ngonyana kuphela kwamzeleyo, othi akholwe kuye angatshabalali koko abe nobomi obungunaphakade.
God smote that rock on Calvary.
UThixo walibetha elalitye eCalvary.
Our judgment is upon him, that from him might come the spirit of life, that would give you and me eternal life.
Ugwebo lwethu lwaluphezu kwakhe ukuze kuye kuphume umoya wobomi oyakunika wena nami ubomi obungunaphakade.
That's a perfect parable of it there in this wilderness.
Lo ngumzekelo ugqibelele walo apho kulenhlango.
They never had to pull, dig, pump, or anything. Just partake of his provided way freely.
Zange kudingeke batsale bombe bampompe okanye nayiphi into nje kukuxhamla kwindlela ayinikezeleyo yena simahla.
When they didn't have to dig it out of a pond,
xa kwakungadingeki balombe kwichibi,
they didn't have to pull it up with a bucket,
kwakungadingeki ukuba balitsale ngebhekile,
they didn't have to have no windle to get it with,
kwakungadingeki ukuba babe nesijijo ukuze babe nokulifumana.
They just had to partake of it.
Kwakufuneka nje baxhamle okwalo.
And that's all there is now. You don't have to join nothing. You don't have to get out the altar and work up something pumping it. You don't have to say a word over and over and over until you get a confusion of language. The only thing you have to do is just partake of him for you. God's provided way.
Kuphela kwento ofanele kukuyenza kukuba xhamula nje kuye simahla indlela uThixo ayinikezeleyo.
No pumping, no pushing, no nothing. Just take of it freely.
Hayi kumpompa, hayi kutyhala, hayi kwanto, thatha nje ngokwalo simahla.
Nothing you have to do, just partake of it.
Akukho nto kufanele uyenze, xhamula nje ngokwalo.
That is just believe it. That's all I can say to it.
Kukukholwa nje kulo. Kuko konke endingakutsho kulo.
Never had to do anything for it, never had to dig for it.
Kwakungazange kubekho nto babefanele kukuyenza ngalo, zange kufanele bombe ngenxa yalo.
They never had to get down and cry all night for it.
Zange kufuneke babheke ezantsi baze balile ubusuku bonke ngenxa yalo.
They just partook of it. It was smitten and ready. That's right.
Baxhamla njengokwalo, lalibethiwe kwaye lilungile, ilungile loo nto.
I'm looking at a man now, sitting in the back of the room here.
Ndijonge kwindoda ngoku ihleli ngasemva egumbini apha.
I remember telling that on an old barn stall one day by a manger.
Ndiyakhumbula ndiyixelela oko kwidladla elidala ngenye imini kwindawo yokutyela izilwanyana.
And he said, but I'm no good.
Kwaye wathi, kodwa andilunganga.
I said, I know you're not.
Ndathi ndiyazi akulunganga.
And I said, I'm not either.
Kwaye ndathi andilunganga nam.
But I said, you're looking at what you are.
Kodwa ndathi ujonge koko ukuko.
Quit looking at what you are and look what he is.
Kwaye kakujonga koko ukuko, jonga koko akuko.
He said, if I could just get rid of these cigarettes, Brother Branham, I'd be a Christian.
Wathi, ukuba nje ndinokwahlukana nale midiza mzalwane Branham, ndiyakuba ngumKristu.
I said, don't get rid of them. You're trying to get good and then come to him.
Ndathi sukwahlukana nayo uzama ukulunga ukuze ngoko uze kuye.
He never come to save good men, he come to save bad men that know they were bad.
Akazange eze kusindisa umntu olungileyo, weza kusindisa umntu ongalunganga abazaziyo ukuba abalunganga.
He said, well,
wathi kulungile.
I said, listen, you don't want to go to hell, do you?
Ndathi phulaphula akufuni ukuya esihogweni, uyafuna?
He said, no.
Wathi hayi.
I said, well, you don't have to. He died that you might not have to go.
Ndathi kulungile, akudingeki ukuba uye, wafa ukuba ungayi.
He said, what do I have to do?
Wathi kufanele ndenze ntoni?
I said, nothing. It's just that simple.
Ndathi nanto, ilula nje injalo.
He said, but if I can ever...
Wathi kodwa ukuba ndingakhe?
I said, there you go back to that cigarette again.
Ndathi nako ke emva emdizeni kwakhona.
Quit thinking about that cigarette. Just remember, think about him. What he did, what he is. Not what you are.
Kumbula nje, cinga ngaye, oko wakwenzayo, oko akuko, hayi ukuba uyintoni wena.
You're no good and you never was, never will be.
Akulunganga kwaye akuzange walunga kwaye akusokuze ulunge.
But what he is, he's the one.
Kodwa oko akuko, ungulowo.
And I said, now the only one thing you have to do, if he took your place down there, you just willingly accept what he did.
Kwaye ndathi, ngoku kuphela kwento ekufuneka uyenze, ukuba wathatha indawo yakho ezantsi phaya, wamkela nje ngokuthanda oko akwenzileyo.
The only thing you have to do is just accept it.
Kuphela kwento ofanele uyenze, kukuyamkela.
Well, I said, that's simple, I'll do that.
Uthini, wathi, ngokulula ndiyakuyenza loo nto.
I said, here's the creek.
Dadi nangu mfula yabona.
I've brought him up here and baptized him in the name of Jesus Christ.
Namzisa apha ndaze ndambhaptizela igameni lika Yesu Kristu.
Some of these people are sitting here and I know they felt funny at me for doing that. But I know what I was doing.
Abanye babantu bakhe bahleli apha kwaye ndiyazi baziva bemangalisiwe ngakum ngokwenza loo nto kodwa ndandisazi ukuba ndenza ntoni.
I seen in the man something that was genuine.
Ndabona endodeni into enyanisekileyo.
I could see it there, and I took him and baptized him in the name of the Lord Jesus. And when we did that, it wasn't long after that till he went down to his son's house.
We've
seen a vision of a tree being broken at a certain place, and the man fell, almost broke his back.
Sabona umbono womthi ophuke endaweni ithile, yaza indoda yawa phansi yophuka umqolo.
Took him in the hospital.
Yathathwa yasiwa esibhedlele.
That night the Lord revealed to me that was the end of cigarettes.
Kwaye ngobo busuku inkosi yatyhila kum eso yayisisiphelo semidiza.
So the next day he wanted some cigarettes.
Ke ngosuku olulandelayo wafuna imidiza.
I said, I'll buy him a carton and take it to him. You just watch and see. Your cigarette days are done.
Ndathi ndiza kumthengela iqokophe kwaye ndize ndilise kuye uze uqwalasele ubone iintsuku zakhe zemidiza ziphelile.
He's never smoked one since, never wanted one since.
Zange aphinde atshaye nomnye okoko kwaye zange afune nomnye okoko.
God!
UThixo!
See, the first thing you've got to do is to come to that fountain.
Yabona into yokuqala okufuneka uyenze kukuza kwelaa thende.
You've got to come to that water, realize it's nothing that you can do, it's what he done for you.
Kufanele uze kulamanzi uqonde ukuba siyonto ongayenza, yinto akwenzele yona.
You don't have to dig, you don't have to pump out, you don't have to quit this, you don't have to quit that.
Akudingeki ukuba uhombe, akudingeki ukuba umpompe, akudingeki ukuba uyeke le, akudingeki ukuba uyeke leya.
The only thing you have to do is get there and drink. That's all. If you're thirsty, drink.
Kuphela kwento oma uyenze kuba phaya uze usele. Kuphela ukuba unxaniwe sela.
Now, he was the rock.
Ngoku wayelilitye.
God smote him for us, and he gave forth abundance of pure, clean water.
UThixo wambetha yena ngenxa yethu, kwaye wanika amanzi anyulu acocekileyo amanzi.
He does yet today to everyone that will Amen. Believe.
Usakwenza futhi namhlanje kuye wonke ubani uyakuthi akholwe.
This is his grace, of course, to his people, us.
Olu lubabalo lwakhe kunjalo kubantu bakhe thina.
There's something like there, like the people of today, ready to receive what they can get, but don't want to give any service in return.
Kukho into enjengephaya njengabantu banamhlanje bakulungele ukwamkela banokufumana kodwa bafuni kunika nkonzo ngembuyekezo.
Israel was ready to drink from the rock now, but they didn't want to give God his service that was doing.
Usirayeli wayekulungele ukusela elityeni ngoku kodwa babengafuni kumnika uThixo inkonzo yakhe yayifanele yena.
And he's always given us a service.
Kwaye usoloko esinika inkonzo.
You know, we can't even breathe without him.
Uyazi asinako nokuphefumla ngaphandle kwakhe.
We can't breathe without God's service.
Asinako ukuphefumla ngaphandle kwenkonzo kaThixo.
That's how dependent we are on him.
Yiloo ndlela sixhomekeke ngayo kuye.
And yet, it almost breaks us in two if we try to have to do something for him.
Kwaye kanti iphantse isaphule kubini ukuba sizama ukwenza sisenzela yena into.
He asks us to do something. Go see somebody. Go pray for somebody. Go help somebody. It almost breaks us up to do it.
Usicela ukuba senze into. Hamba uye kubona umntu othile. Hamba uye kuthandazela umntu othile. Hamba uye kunceda umntu othile. Iphanze isaphule ukuyenza lonto.
But we don't want to do anything to him for service.
Kodwa asifuni kwenza nenye into kuye ngokwenkonzo.
His complaint was, they have forsaken me, the word, and have accepted a broken cistern instead.
Isikhalazo sakhe sesi bandishile mna ilizwi baza bamkela iqula eliqhekekileyo endaweni.
Except they have forsaken me, the fountain of life, the fountain of water of life.
Bamkela bandishile mna ithende lobomi ithende lamanzi obomi.
And they desire and would rather drink from a stagnated cistern.
Kwaye banqwenela, kwaye bangade basele equleni elidamileyo.
Could you imagine that?
Ungafane ucinge lonto.
Could you imagine a person, huh, that here's an artesian well is putting out that fine limestone water?
ungafane ucinge umuntu ngoku ukuba apha ngumthombo ompombozayo ukhupha nje lawo mahle amanzi abukalika.
Rather the heart of the rocks down there in the sand beds and so forth, just as cold and good as it could be.
Kanye entliziyweni yamatye ezantsi apho kumandlalo wenhlabathi nokunjalo ebanda nje kwaye elungile njengoko anokuba njalo.
And would rather drink out of a cistern over there that had washed off the top of the barn, the sheds, and all the outbuildings around the place.
Kwaye angathi asele kwiqula phaya elihlambe ukusuka phezu komphezulu wehoko nezindlu zokukhusa nazo zonke izakhiwo ezingaphandle ekujikelezeni indawo.
Put it right into that cistern there where the seepage of the water drains right back into from the barn, the stables, the stalls, and everything draining right back into the cistern.
Abagalele phaya kwelaqula phaya apho ubuncangathi bamanzi butsalela khona kukusuka ehokweni ezitalini nasebuhlanti nayo yonke into efunxelwa kanye emva equleni.
And we want to drink out of that before going to that artesian well.
Kwaye ngoko sifuna ukwabaya kusela kuloo nto phambi kokuya kulaa mthombo ompompozayo.
There would be something mentally wrong with the person. That's right.
Kuya kubakho into engalunganga engqondweni kuloo mntu, injalo loo nto.
And when a man or a woman will take a denomination on their stand that'll permit bobbed hair, wearing shorts, makeup, all this other kind of stuff.
Kwaye xa indoda okanye umfazi aya kuthatha ihlelo kweli kumeleyo eliya kuvumela ukuphothwa kwenwele kunxitywa kwezimfutshane kuqatywa ubuso zonke ezindidi zezinto nezithile ezincinci iintlobo zenkqubo.
And some little kind of a program and all this carrying on.
Nako konke okuqhubekekayo aze aye kwibala elibusitya lokudlala nabo bonke obu buvuvu apho aze abe nokumelana naloo nto.
Can go to the bowling alleys and all that nonsense out there and can put up with that.
Kwaye njengoko kungcono kunokuba besenza abodidi lakudala belizwi likaThixo aligawule lize lombe.
And like that better than do the old-fashioned word of God that cuts down and hews out.
Kwaye njengoko kungcono kunokuba besenza abodudi likaThixo belizwi likaThixo eligawula lize lombe.
It makes ladies out of women and makes them dress right and act right.
Kwaye lenze amanenekazi kubafazi lize lithathe kwaye lenze banxibe kakuhle kwaye benze kakuhle.
Take cigarettes and tobaccos and swearing and cursing and lying and stealing away from you and all the world away from you and give you something that is a perfect satisfaction.
Lithathe imidiza namacuba nokuthuka nokuqalekisa nokuxoka nobusela kumke kuwe nalo lonke ihlabathi limke kuwe lize likunike nto yimbi egqibeleleyo yonelisayo.
Why do a man or woman go to such a thing as that for comfort?
Kutheni le nto indoda okanye umfazi ayakuya kwinto enje yangaleya ukuzithuthuzela?
How can you get comfort out of that?
Ungayifumana njani intuthuzelo kulaa nto?
How could you get a fresh drink out of a stagnated cistern?
Ungawafumana njani amanzi amatsha kwiqula elidamileyo?
Why would a person...
Kutheni le nto umntu?
If a person goes to a stagnated cistern to get a drink when there's an artesian well open...
Ukuba umntu uya kweliqula lidamileyo ukuya kufumana ukusela.
You'd say there's something wrong with that man's mind.
Ungathi kukho into engalunganga nengqondo yalamntu.
And if a woman or a man goes to such a place to find comfort, there's something spiritually wrong with that person.
Kwaye xa umfazi okanye indoda isiya kwindawo enjeya ukuya kufumana intuthuzelo, kukho into engalunganga ngokwasemoyeni ngalamntu.
They don't want the word.
Abalifuni ilizwi.
It shows that their nature is still a frog or a tadpole or something. That's right.
Ibonisa ukuba imvelo yabo iselisele okanye intshontsho lesele okanye into ethile ilungile loo nto.
Something of that nature likes that stagnated poo.
Into ethile yaloo mvelo ethanda elaqula lidamileyo.
Because them kind of things won't live in a freshwater pool.
Ngokuba olwahlobo lwezinto azinakuhlala kwiqula lamanzi amatsha.
They can't do it, it's fresh water. They can't do it.
Abanakuyenza ngamanzi amatsha, abanakuyenza.
Now, the complaint was they left it.
Ngoku isikhalazo sasisesi balishile lona.
And today they've done the same thing.
Kwaye namhlanje benze kwa into enye.
Now, look at the woman at the well.
Ngoku jonga kumfazi emthonjeni.
Well, she come up to Jacob's cistern.
Kulungile weza kwiqula lika Yakobi.
And she had been getting water there all the time at Jacob's cistern.
Kwaye wayefumana amanzi apho lonke ixesha kwiqula lika Yakobi.
But Jacob's cistern denomination, we would call it, because he dug three of them. And this one he had dug.
Kodwa iqula lika Yakobi ihlelo siya kulibiza. Ngoba wemba amathathu awo kwaye eli wayelembile.
Now she had a great story.
Ngoku wayenebali elikhulu.
She said, now our father dug this well, Jacob.
Wathi ngoku ubawo wethu wemba lomthombo uYakobi.
He drank out of it, his cattle drank out of it, and everything isn't that good enough.
Wayesela kuwo, nenkomo zakhe kuwo, nayo yonke into ayikho nhle ngokwaneleyo.
He said, but the water that you draw from there, you thirst again. Have come back here to get it.
Wathi, kodwa amanzi owakhayo apho, uyanqana kwakhona unyanzeleke ubuye kwakhona ukuza kuwakha.
But said, the water that I give you is a fountain, a geyser, spurting up from the inside, and you don't come here to get it. It's right with you.
Kodwa wathi, amanzi endikunika wona alithende, ingqangqashi etsica esusa ngaphakathi kwaye akuzi apha kuza kufumana lona likuwe kanye.
Notice, but when she discovered that a scriptural fountain had spoken to her by a scriptural sign that she had been looking for,
qaphela kodwa xa wakubhaqayo ukuba ithende lesibhalo lithethile naye ngomqondiso wesibhalo awaye ukhangela,
she left that Jacob's denominational system and never went back to it again because she had found the real rock.
Washiya la nkqubo yehlelo lika Yakobi kwaye akazange aphinde abuyele kulo kwakhona ngokuba wayefumene ilitye lenene. Yabona?
She ran into the city.
Wabaleka waya esixekweni.
She was through with sin. She was no more a foul woman.
Wayegqibile ngesono. Wayesengenguye umfazi omdaka.
She said, come see who I have found. A man who told me the things that I've done, isn't this the very Christ?
Wathi, izani nibone, lo ndimfumeneyo, umntu ondixelele izinto endakhe ndazenza, akangebi lo nguyena Kristu.
That cistern might have been all right. It had served its purpose.
Wa elaqula lalinokuba lalilungile, laliwenzile umsebenzi walo.
Now, she was at the true fountain.
Ngoku, wayekwithende lenyaniso.
The cistern had been all right until the true fountain was open.
Iqula lalilungile, de ithende lenyaniso lavulwa.
But when the true fountain came along, the cistern lost its strength.
Kodwa xa ithende leza, iqula lalahlekelwa ngamandla alo.
She found there's a better place to drink.
Wafumanisa ukuba kukho indawo engcono yokusela.
And there is a better place.
Kwaye kukho indawo engcono.
There's a better place, and that's in Christ.
Kukho indawo engcono kwaye ikuKristu.
In St. John 7:37 and 38, Jesus said at the last of the Feast of the Tabernacles,
uYohane ongcwele isixhenxe, amashumi amathathu anesixhenxe, namashumi amathathu anesibhozo, uYesu wathi ekupheleni kwesidlo seminquba,
if any man thirst, let him come to me and drink.
Ukuba umntu unxaniwe, makeze kum asele.
They were all rejoiced.
Babechwayitile bonke.
They had a little spurt of water coming out from under the altar, and there they was all drinking from this in celebration of the feast.
Babe namanzana amancinci atsicuweyo ephuma phansi kwesibingelelo, kwaye kulapho babesela apho bonke kumbhiyozo wesidlo.
Said our fathers drank from a spiritual rock in the wilderness.
Kwaye bathi oobawo bethu basela kwilitye likamoya entlango. Yabona?
They hewed themselves a cistern.
Babezembele iqula.
Some stagnated water they pumped down from somewhere and spurted it up under the temple there.
Amanzi athile adamileyo bawumpompa ndaweni ithile atsicele ngaphansi kwetempile apho.
And they would all get around this water and drink and say, years ago our fathers drank in the wilderness.
Kwaye bakungungelana bonke kulamanzi baze basele baze bathi kwiminyaka yagqithayo obawo bethu basela intlango.
Jesus said, I am that rock that was in the wilderness.
UYesu wathi, ndilela litye lalisentlango.
So we eat manna from heaven and God rained it down.
Bathi sitya imana ivela ezulwini kwaye uThixo wayenethisa.
That I am that manna.
Wathi ndilo manna.
That fountain was standing among them.
Uela tende lalimi phakathi kwabo.
That bread of life was standing among them.
Esa songa sobomi sasimi phakathi kwabo.
And still they did not want it. They'd rather have their cistern.
Kwaye futhi zange basifune sona babexolele ukuba nequla labo.
Because man had made this and God had sent that.
Ngokuba umntu wayenze le nto kwaye uThixo wayithumele oku.
That's exactly the difference.
Ngokuchanekileyo ngumahluko lowo.
Dug themselves cisterns.
Bazombela amaqula.
He said, if any man thirst, let him come to me and drink.
Wathi ukuba ubani unxaniwe, makeze kum aze asele.
He is that fountain.
Ulela tende.
And as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water.
Kwaye njengokuba isibhalo sitshilo, embilinini wakhe kuya kumpomboza imilambo yamanzi aphilileyo.
Oh, he is that artesian well.
Oh, ungulam tombo mpombozayo.
Out of his belly or innermost being shall flow rivers of living water.
Embilinini wakhe okanye kokona kungaphakathi kuya kumpomboza imilambo yamanzi aphilileyo.
He is that rock that was in, it was Hagar's rock in the time of trouble when her baby was about to die.
Ulela litye lalise lalililitye lika Hagare ngexesha lembandezelo xa usana lwakhe lwaluzakufa.
When she'd been put out of the camp and was out there with a little Ishmael.
Xa wayegxothiwe enkampini kwaye ephandle phaya kunye no Ishmael omncinci.
Her water and her cistern that she's packing with her had give out.
Amanzi akhe equleni lakhe wayewaphethe ayinikezele.
And she laid little Ishmael down and walked over a bow shot and cried.
Waze wambeka uIshmael omncinci phansi, waze wahambela mgama utolo lwesaphetha, waza walila.
And well, because she didn't want to see the baby die.
Kwaye oh, ngokuba wayengafuni ukubona usana lusifa.
And all at once the angel of the Lord spoke and she found Beer-Bathsheba, the well there that was flowing is still flowing to this day.
Kwaye konga xeshanye ingelosi yenkosi yathetha waza wafumana iBeer-Bathsheba umthombo apho wawumpompoza kwaye usampompoza nanamhlanje.
He was Hagar's Beer-Bathsheba rock out there in the wilderness.
Waye yi Beer-Bathsheba kaya kare ilitye phandle phaya enhlango.
He was standing here in the fountain filled with blood that day, standing there in the temple.
Lalimi apha kwithende lizele ligazi ngalo mini, limi apho etempileni.
Time of storm.
Ngexesha lesaqhwithi.
In Zechariah 13th chapter, he was that fountain opened in the house of David for cleansing and for sin, cleansing of sin. He was that fountain.
UZakharaya esahluko sashumi elinesithathu wayelela athende lalivulwe endlwini kaDavide lokucoca kwaye le sono ukucoca isono wayelela athende.
In Psalms 36:9, he was David's fountain of life.
Kwaye kwindumiso amashumi amathathu anesithandathu isithoba wayelithende lobomi likaDavide.
He's still that fountain in the house of David.
Kwaye uselela athende endlwini kaDavide.
And he's the poet in his heart. There, poet said.
Kwaye ungowembongi entliziyweni yayo apho imbongi yathi.
There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins. When sinners plunge beneath the flood, lose all their guilty stains.
Kukho ithende lizaliswe ngegazi litsala kwimithombo kaEmmanuel xa boni benyalwe phansi kwempuphuma lisusa onke amabala obutyala.
He is that fountain of life. Fountain of water.
Ulela ithende lobomi, ithende lamanzi.
He is the word of God.
Ulilizwi likaThixo.
People of these last days has forsook him, the true word, water of life.
Abantu bale mihla yokugqibela bamshile yena ilizwi lenyaniso amanzi obomi.
and has hewed themselves out of denominational systems. And again, hewed, dug.
Baza bazombela amaqula obuhlelo kwaye kwakhona bomba bagumba.
And now we find out they had broken cisterns.
Kwaye ngoku siyafumanisa babenamaqula aqhekekayo.
And then this cistern is filled with unbelieving germs, unbelieving boasting, educational programs, and so forth, which is contrary to God's promises.
Kwaye ngoko lamaqula azaliswe zezintsholongwane zingakholwayo, eziqhayisayo, ezingakholwayo, inkqubo zemfundo nayo yonke echasene nezithembiso zikaThixo.
They're doubters of the word.
Bangabathandabuzi belizwi.
Now, these cisterns that they got, the Bible said, were broken.
Ngoku lamaqula babenawo, iBhayibhile ithe ayeqhekekile.
Broken cistern is a leaking cistern. And it's seeping out.
Iqula eliqhekekileyo, liqula elivuzayo, kwaye lithonsizela ngaphandle.
What's it doing?
Lenza ntoni?
It's seeping out into a religious cesspool called the World Council of Churches.
Lithonsizela kumgqobhozo wenkolo obizwe ngokuba liqumrhu lecawa zezizwe.
And that's where the broken cistern is leading them to.
Kwaye kulapho iqula eliqhekekileyo libakhokelela khona.
All because they have forsook him and have the fountain of living water and made these cisterns.
Bonke ngokuba bamshile yena baza ba ithende lamanzi aphilileyo baza benza lamaqula.
Digging out big seminary systems of learning, education, and so forth.
Bemba inkqubo ezinkulu zenkolo, imfundo, kwaye ngokunjalo.
That's the kind of systems they're digging today.
Elo luhlobo lamaqula bambayo namhlanje.
That a man has to have a PhD or LLD or a Bachelor of Art or something before he can even go preach.
Ukuba indoda kufuneka ibe ne PhD okanye LLD okanye isidanga sobugcisa okanye kuthile phambi kokuba unokuthi ahambe ayokushumayela.
Cisterns that has been filled with man-made theology.
Amaqula azaliswe imfundo ngezenkolo yenziwe ngumntu.
They take them into these great big schools of learning.
Babathatha babase kwezi zinkulu izikolo zokufunda.
And in there they inject into them their own man-made theology. And they send them out with that.
Kwaye apho babahlohla iyabo yenziwe ngumntu imfundo ngezenkolo baze babathumelele ngaphandle naloo nto.
What a day that we're living in. Man-made cisterns.
Enjani imini esiphila kuyo, amaqula enziwe ngumntu.
No trouble, no wonder the thing has become a stink.
Akukho ngxaki, akumangalisi ukuba into iye yaba yenukayo.
Oh my, it's because that the people drink from that.
Oh bethu, ngokuba abantu basela kuyo.
And when the people want joy today, what do?
Kwaye xa abantu befuna uvuyo namhlanje, benzani?
The people, instead of accepting the joy of the Lord, they turn to sin for joy.
Abantu endaweni yokuba bamkele uvuyo lwenkosi, baguqukela esonweni ukuze bonwabe.
People who go to church and claim to be servants of Christ, when they get real nervous, they'll light up a cigarette.
Abantu abaya ecaweni, baze babange ukuba zizicaka zikaKristu, xa befunyanwa kukuphakuzela okukhulu balumeka umdiza.
And when they want to have some fun, they stick on their immoral clothes and go out and cut the grass when the man's going by and give them a whistle at him.
Kwaye xa befuna ukuba nobumnandi, banamathela kwimpahla zabo zempalalo baze baphume bachebe ingca xa indoda igqitha ukuze bayenze ibabize ngamakhwelo.
They do everything to be popular.
Benza konke ukuze badume.
They want to look like the movie stars. That's their joy.
Bafuna ukubukeka njengeendumasi zemidlalo bhanyabhanya. Luvuyo lwabo olo.
When Jesus said, I am their sufficiency.
Xa uYesu wathi, ndikukwanela kwabo.
The reason that they go to that because they don't want to drink from that fountain.
Isizathu sokuba baye koko ngokuba abafuni kusela kwela tende.
They've turned it down.
balalile.
They don't want to drink from it.
Abafuni kusela kulo.
They join themselves to some kind of a man-made system.
Bazibanda kanye nokuthile kwenkqubo yenziwe ngumuntu.
Some kind of a cistern is full of all kind of stagnated things that they can go like that.
Iqula oluhlobo luthile elizele zizo zonke inhlobo zezinto ezidamileyo ukuze bahambe ngolo hlobo.
Yesterday we had the kids up on the river, I believe it was Saturday morning.
Izolo besinabantwana phaya emlanjeni, ndiyakholwa bekungumgqibelo kusasa.
We went out, Billy had been fishing the boat.
Sihlile uBhile ebeloba emkhombeni.
We took the kiddies up, my little grandson and them, my daughter and my little son, and we went up the river to take a boat ride.
Kwaye sithathe abantwana sabanyusa umzukulwane wam omncinci kunye nabo intombi yam nonyana wam omncinci, kwaye senyuka ngomlambo ukukhwela umkhombe.
You couldn't even take a boat ride on the river for the filthy, dirty, scummy people out there on the river, half naked and carried on.
Ubungenakho nokukhwela umkhombe emlanjeni ngenxa yobuxelegu bomdaka nobunyudululu babantu abalapho emlanjeni baphantse babaze kwaye bayaqhubekeka.
A boat drove up beside us, a bunch of little 12, 14-year-old boys, each one with a beer can in their hand and a cigarette.
Umkhombe wahamba icaleni kwethu igquba labancinci beshumi elinambini, ishumi elinesibini iminyaka obudala bamakhwenkwe ngamnye nenkonxa yebhiya esandleni sakhe kunye nomdiza.
They call that having fun.
Bakubiza oko kuba nolonwabo.
Oh my, how long can this world last with such a system as that?
Oh bethu, kuya kude kube nini elihlabathi limile linenje yayona inkqubo.
Then to free themselves from the thoughts that when they die they'll go to hell, the thing they do, they go and join one of these man-made cisterns.
Ngoko ukuzikhulula kwezo ngcinga zokuba xa besifa baya kuya esihogweni, into abayenzayo bahamba baze bazibandakanye kwenye yala maqula enziwe ngumntu.
So that same type of people belongs in that cistern. It's nothing but a bunch of unclean, filthy wiggle tails of the world.
Ke elaqela linye labantu lalaphaya kwelaqula aliyonto kodwa igquba lokungcolileyo lobumdaka bonojubalala belizwe.
And they associate themselves to that because, as my old mother used to say, birds of a feather flock together.
Kwaye bazibandakanye koko ngokuba njengomama wam omdala wayeqhele ukuthi intaka zentsiba zibhabha kunye.
They won't come to the fountain and be cleaned up from that life of sin.
Abasayi kuza kwithende baze bacocwe kobabomi besono.
They want to live out there and still hold a testimony that they are Christians.
Bafuna kuphila khona phaya baze kodwa bahambe ubungqina bokuba bangamaKristu.
Why? They've turned from him the true fountain of joy, life, perfect life and satisfaction.
Utheni bamkile kuye elenyaniso ithende lovuyo lobomi ubomi obugqibeleleyo nokoneliseka.
That's the reason they did it, because that they want to join up.
Sezo sizathu bakwenze oko ngokuba kuba befuna ukuzibandakanya.
They have some kind of people there that believe in that stuff.
Babe nohlobo lwabantu apho babekholwa kuloo mhlobo.
Here not long ago, Brother Fred and I and Brother Tom, a bunch of us went to a noted Baptist church in the city of Tucson.
Apha ngekudala umzalwane uFred nam nomzalwane uTom igquba lethu saya kweqaphelekayo icawa yeBhaptizi kwisixeko saseTucson.
To see if we couldn't find a little something that would give us maybe a little fresh feeling.
Ukuya kubona ukuba sinakufumana ukuthile okuncinci okuya kusinika mhlawumbi ukuziva okuncinci okutsha.
And the minister said something about the people in Egypt. When they left, they was eating garlic and so forth. They want to go back again and eat that.
Kwaye umlungiseleli watsho into engenye malunga nabantu eYiputa. Xa bemka babesitya itswele. Kwaye ke nokunye babefuna ukubuyela emva kwakhona ukuze batye oko.
Said, that's something like people of today.
Wathi, yinto ethile nabantu banamhlanje.
And we, everybody said, amen.
Kwaye si, wonke umntu wathi, amen.
I never seen such a bunch.
Andizange ndibone olunjeya igquba.
The whole church lost the sight. The preacher looked back to see who it was and said, amen.
Ibandla lonke lalahlekelwa kukujonga umshumayeli laze lajonga semva ukubona ukuba yayingubani owathi amen.
Like scared him to death. They didn't know what it was.
Phanze yaboyikisela ukufa babengayazi ukuba yayintoni.
When the David said, make a joyful noise to the Lord, praise him upon hearts, praise him with the psaltery.
Xa uDavide wathi yenza ingxolo yovuyo enkosini, mbonge yena ngemirhubhe, mbonge yena ngembade.
Let everything that has breath praise the Lord and praise ye the Lord.
Mayithi yonke into enomphefumlo ibonge inkosi, kwaye mayibongwe inkosi.
God rejoices in his people.
UThixo uvuya kubantu bakhe.
Let them of the learned say amen when anything is said right.
Mabathi abafundileyo bathi amen xa yonke into ichiwo kakuhle.
Why not turn from this system and cisterns of the world to the faithful system of God, which is the artesian well, Jesus Christ?
Kutheni ningemki kule nkqubo nakulamaqula elizwe niye kwethembekileyo inkqubo kaThixo engumthombo ompompozayo uYesu Kristu?
Why don't you turn to him?
Kutheni ningayi kuye?
Where God is our abundant supply of joy, our abundant supply and praises, our abundant supply and satisfaction.
Apo uThixo intlutha yethu yovuyo, intlutha yethu ezindumisweni, intlutha yethu ekunelisekeni.
The calmness of my nerves comes from God.
Intuthuzelo ekuphaphazeleni kwami ivela kuThixo.
When I'm tore up, I find my satisfaction in Christ.
Xa ndikrazulwa, ndifumana ukuneliseka kwami kuKristu.
Not in a cigarette, not in the things of the world, not in joining some creed.
Hayi kumdiza, hayi kwizinto zelihlabathi, hayi kuzibandakanyeni nomgaqo.
But in finding him the promised word that he said, if I go away, I'll come again to receive you.
Kodwa ekufumaneni yena ilizwi elithenjisiweyo alitshiloyo ukuba ndithende mka ndiyakubuya kwakhona ndinamkele.
I find my joy in that.
Ndifumana uvuyo lwam koko.
He is my joy.
Uluvuyo lwam yena.
They say today, by joining these things and by making this world council of churches, that they're going to make a better place to live in.
Bathi namhlanje ngokuzibandakanya nezi zinto nokwenza iqumrhu lecawa zehlabathi ukuba baza kwenza indawo engcono yokuhlala.
To my honest opinion, they're going to make a better place to sin in.
Kolunyanisekileyo uluvo lwam baza kwenza indawo engcono yokona.
That's just the whole thing, sin anyhow. Not to live in, but to die in.
Nje yilo yonke loo nto sisono nakanjani hayi kuhlala kuyo kodwa kufela kuyo.
Make us place to sin in instead of living.
Benze indawo yokona kwisono endaweni yokuhlala kuyo.
Any other thing outside of Jesus Christ and his word of life is a broken sister.
Yonke enye into ngaphandle koYesu Kristu nelizwi lakhe lobomi liqula eliqhekekileyo.
Anything that tries to substitute it. Anything that you try to do to bring you peace.
Yonke into ezama ukumisa endaweni yayo. Yonke into othi uzame ukuyenza ukuzizisela uxolo.
Anything that you try to do to bring you comfort.
Yonke into othi uzame ukuyenza ukuze ikuthuthuzele.
Any kind of a joy that you receive from anything else is a substitute for this. It's a broken cistern full of filth.
Lonke uhlobo lovuyo othi ulifumane nakweyiphi enye into eme endaweni yale liqula eliqhekekileyo lizele bobumdaka.
He gives perfect satisfaction.
Unika ukuneliseka ukugqibeleleyo.
I remember here a couple summers ago I stepped out the back door.
Ndikhumbula apha kumaxesha ambalwa agqithileyo asehlotyeni ndaphuma kwisango langasemva.
There's a young snickle fritz out there that said to me, said, you know the reason you're always talking about women like that wearing those shorts and things?
Kwakukho saphuselane sincinci phandle phaya esathi kum, sathi, uyayazi isizathu sokusoloko uthetha ngabafazi ngolo hlobo banxiba ezo zimfutshane nezinto?
He said, because you're an old man. Said, that's the reason it is.
Wathi, ngokuba ulixhego, sathi seso sizathu kunjalo.
I said, look here, how old are you?
Dadi jonga apha, umdala kangakanani?
He said, 27.
Sathi, amashumi amabini anesixhenxe.
I said, when I was many years younger than you, I preached the same thing.
ndathi xa ndandineminyaka emininzi engaphantsi kuwe ndashumayela kwa into enye.
I found a fountain of satisfaction. He is my potion. Amen.
Ndafumana ithende lokwanela usisabelo sam. Amen.
Long as he supplies that, that's the beauty.
Okokoko nje sandinika oko bobuhle.
That's my art is looking at him. Watching his handwork and see what he's doing.
Obo bam obuchule. Bujonge kuye, bujonge isandla sakhe sisebenza kwaye ndibona akwenzayo.
There's no other fountain I know.
Akukho elinye ithende endilaziyo.
Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fountain, no, nothing but the blood of Jesus.
Oh, kuhle kumpomboza, okundenza ndibe mhlophe kwekhephu. Akukho limbi ithende endilaziyo, akukho limbi kodwa ligazi likaYesu.
There is a fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's veins, where sinners plunge beneath the blood, lose all their guilty stain.
Kukho ithende lizaliswe ligazi, litsala emithanjeni kaEmmanuel, apho abone banyalwe khona, phansi kwempuphuma, lisusa onke amabala obutyala babo.
I'm telling you, no other fountain I know but that fountain.
Ndiyakuxelela kukho limbi ithende endilaziyo koko lela thende.
It cleansed me when I was dirty.
Landicoca mna xa ndandimdaka.
It keeps me cleansed because I want to live right at it.
Lindigcina ndicocekile ngokuba ndifuna ukuphila kanye kulo.
Drink this fresh water that fills my soul with joy.
Ndisela la manzi matsha azalisa umphefumlo wam ngovuyo.
I can be so ever so down and feel it. I can't hardly go no another round, can't go nowhere else.
Ndingaba ngophantsi kakhulu. Kwaye ndive ukuba andinakho kwaphela ukuqhubekeka omnye umjikelo andinakuya naphi na.
Then I can kneel down and put my finger on a promise and say, Lord God, thou art my strength.
Ngoko ndingaguqa phantsi ndize ndibeke umnwe wam kwisithembiso ndize ndithi, Nkosi Thixo wena ungamandla am.
Thou art my satisfaction, thou art my all in all.
Wena ukukonela kwam, wena ukukonke kum.
I can begin to feel something bubbling up from inside of me there. I'll come out of it.
Ndingaqalisa ukuva into ihlohlozela ngaphakathi kumphaya. Ndiphuma kuyo.
As I pass 50 years old, I wake up of a morning, you know how it is, can't hardly get that one foot out of the bed.
Njengokuba ndigqithile kumashumi amahlanu eminyaka ubudala, ndingavuka ngentsasa, uyazi ukuba kunjani ukuba nzima nokukhupha olwanyawo lunye ebhedini.
My, can't hardly do it, and somebody at the door knocking, or Billy telling me to the emergency somewhere I've got to go.
Bethu kunganzima ukuyenza loo nto, kwaye umntu uthile emnyango enkqonkqoza, okanye ubhile ndixelela ukuba kukho unqunguphalo ndaweni ithile kufuneka ndiye.
Nothing, how can I do, try to put one foot out?
Kwaye ndicinga, ndingayenza njani loo nto ukuzama ukukhupha unyawo lube lunye ngaphandle.
Nothing, thou art the fountain filled with my strength. Amen.
Ndicinga, wena ulithende elizaliswe ngamandla am. Amen.
My strength and my help cometh from the Lord.
Amandla am noncedo lwam luvela enkosini.
Thou art my artesian well, thou art my youth.
Wena ngumthombo wam ompombozayo, wena ububutsha bam.
They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings like an eagle.
Abo balindela enkosini, bohlaziyeka emandleni, bontinga ngempiko njengokhozi.
They shall run and not be weary, they shall walk and not faint.
Bobaleka kwaye bangadinwa, bohamba kwaye bangatyhafi.
Lord God, this is my duty to go. I'm called to the post of duty.
Nkosi Thixo luxanduva lwam ukuhamba, ndibizelwe esithubeni somsebenzi.
The first thing you know, something begins to gurgle up inside of me.
Kwaye into yokuqala uyaziyo, into ethile iqalisa kungqumshela ngaphakathi kwam.
The day over to a little place I was having a meeting over here in Topeka, Kansas.
Ngenye imini ngaphaya kwindawo encinci, ndandinentlanganiso ngaphaya apho eTopeka, Kansas.
There's a boy, a young preacher, one of my first sponsors.
Kwakukho inkwenkwe umshumayeli omncinci, omnye wabaxhasi ngezimali bam bokuqala.
Brother Roy, sitting here, remembers the place.
Umzalwane uRoy ehleli apha uyayikhumbula indawo.
In this great place there was a This ministry had got under a roof or a place, a sidewall, mashed him down beneath that.
Kule ndawo inkulu apho kwakukho u lo mshumayeli wangena phansi kophahla okanye indawo icala ledonga lamtyobozela ngaphansi koko.
Little fellow was going to die.
Umfomncinci wayeza kufa.
His liver was bursted. His spleen was knocked out of place. Tons fell on him.
Isibindi sakhe sasigqabhukile. Udakada wakhe wawubethekile waphuma endaweni yawo. Imigodlo yawela kuye.
I sat at the breakfast talking to the wife.
Ndahlala kwisidlo sakusasa ndithetha nomfazi.
I said, wife, you know if Jesus is here, you know what he'd do?
Ndathi mfazi, uyazi ukuba uYesu ebelapha, uyazi ukuba beya kwenza ntoni?
I said, when he sponsored me, I believe that word he is sponsoring Christ.
Ndathi xa wandixhasa ngezimali, ndiyalikholelwa elalizwi, wayexhasa ngezimali uKristu.
I said, that's a trick of the devil.
Kwaye ndathi elo liqhinga ledemoni.
I said, if Jesus is here, he go lay his holy hands upon him.
Ndathi ukuba uYesu ebelapha, ubeya kuya abeke izandla zakhe ezingcwele phezu kwakhe.
That boy get well, I don't care if his liver is bursting.
Lankwenkwe beya kuphila ndikhathali nokuba isibindi sakhe sigqabhukile.
He get well because Jesus had walked in there and known exactly who he was.
Ubeya kuphila ngokuba uYesu beya kuya phaya esazi ngokucacileyo ukuba wayengubani yena.
He knowed his calling. The scriptures was right vindicating in him. They knew who he was.
Wayelwazi ubizo lwakhe. Izibhalo zazinyanisile. Zingqina kuye ukuba wayesazi ukuba wayengubani yena.
Not no shadow of doubt.
Kwaye hayi kwisithunzi sentandabuzo.
He lay his hands upon him and say, son, be well. Walk out there.
Ubeya kubeka izandla zakhe phezu kwakhe aze athi nyana. Pila, puma apo.
I said, there's enough devils in hell to kill that boy then.
Kwaye ndathi akukho zidemoni zaneleyo esihogweni zokuyibulala lankwenkwe ngoko.
I said, he'd get well.
Ndathi uza kuphila.
But I said, you see, honey, he was Jesus, the holy hands of God.
Kodwa ndathi uyabona sithandwa, wayenguYesu, izandla ezingcwele zikaThixo.
I said, I'm a sinner. I was born sexual birth.
Ndathi ndingumoni, ndazalwa ngozalo lwenkanuko.
My father and mother were both sinners, and I'm just a no good nothing.
Utata nomama wam babengaboni bobabini, kwaye ndiyinto engalunganga engento.
And I said, but you know what? If the Lord would give me a vision and send me down there, then that'd be different.
Kwaye ndathi, kodwa uyazi ntoni, ukuba inkosi ingandinika umbono, ize ndithumele ezantsi phaya, ngoko oko kuya kwahluka.
I said, I'd go down and lay my hands on him. He'd come out of that bed if he gave me a vision.
Ndathi ndingehla ndibeke izandla zam kuye, ubeya kusuka kulaa mandlalo, ukuba undinika umbono.
Then I got to thinking, after all, if it was the vision, what was it?
Ngoko ndangena ekucingeni, emva koko, ukuba yayingumbono.
It was the same dirty hands on him. Same man praying for him. Same dirty hands.
Yayisezezo zandla zimdaka kuye. Umntu omnye emthandazela. Izandla ezinye ezimdaka.
Then I begin to think, I am his representative.
Ngoko ndaqalisa ukucinga, ndingummeli wakhe.
Then God doesn't see me. That blood of that righteous one lays up there upon the altar. It makes intercessions for me.
Ngoko uThixo akaboni mna elagazi lalowa ulilungisa ilele phezulu phaya phezu kwesibingelelo lenza ungcengcezo lwam.
He's my sufficiency. He's my prayer. He's my life.
Ukukwanela kwam ungumthandazo wam ububomi bam.
I said the only thing that make me put my hands on him with faith because I have faith in the vision.
Ndathi kuphela kwento yakundenza ndibeke izandla zam phezu kwakhe ngokholo, ngokuba ndinokholo embonweni.
And without the vision, the same faith to do the same thing?
Kwaye ngaphandle kombono, ukholo olunye luyakwenza kwa into enye.
So I can reckon myself nothing but reckon him my all in all.
Ngoko ke andizibaleli ntweni, kodwa ndiphakamisa yena, owam, wonke, kuko konke.
He is my life, he is my commissioner.
Ububomi bam, ungummiseli wam.
No denomination sent me.
akukhohlelo lindithumileyo.
He sent me. Hallelujah, I go in his name. I lay hands up on him.
Undithumile. Hallelujah. Ndiya egameni lakhe. Ndiza kubeka izandla phezu kwakhe.
Walked down there, laid hands on that boy, and that night he was in the meeting solid well.
Ndehla ndaya phaya kwaye ndabeka izandla kula nkwenkwe kwaye ngobo busuku wayesemhlanganweni ephile qete. Amen.
Oh yes, he's that fountain.
Oh, ewe, ulela thende.
No other fountain I know, nothing but the blood of Jesus.
Akukho thende limbi, ithende endilaziyo, akho nto koko igazi lika Yesu.
I'm a stinker, I'm a renegade, every one of us are. But before God, we are perfect.
Ndingumnuki, ndingumqeqi, sonke kuthi ngabanye sinjalo, kodwa phambi koThixo sigqibelele.
Be therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect.
Ye, yibani ngabagqibeleleyo, kwanjengokuba noyihlo wenu osemazulwini egqibelele.
How can you be because a perfect one represents us there?
Ungaba nakho njani ngokuba ugqibeleleyo usimele phaya?
That fountain is there every day, fresh.
Ela tende liphaya yonke imihla litsha.
Not some stagnated something, but fresh every day that washes away all my sins.
Hayi into ethile edamileyo, kodwa litsha yonke imihla elihlamba zonke izono zam.
He is that fountain.
Ulela tende.
Now in closing, I say this.
Ngoku ekuvaleni ndingakutsho oku.
Anything different from this is broken sisters. And will finally leak out what you put in it. If you're putting all your hopes, all your time, and everything in one of those stagnated sisters.
Nayiphi into eyohlukileyo kweli ngamaqula aqhekekayo. Kwaye liyakuvuza ekugqibeleni likhuphe oko ukufakayo kulo. Ukuba ubeka onke amathemba akho, lonke ixesha lakho, nayo yonke into kwelinye lalawo adamileyo amaqula.
Jesus said they were broken sisters.
UYesu wathi yayingamaqula aqhekekileyo.
God said they're broken and they'll leak out every what you put in them.
UThixo wathi aqhekekile kwaye ayakuvuza konke okufakileyo.
You can't go any farther with them because they'll leak out.
Akunakuhambela phambili nawo kuba ayakuvuza.
For he is the only way to the truth, to the life, and to eternal joy and eternal peace.
Ngokuba ukuphela kwendlela eya enyanisweni. Ebomini nakuvuyo olungunaphakade nakuxolo olungunaphakade.
He is the only one and the only way to that.
Ukuphela kwakhe nokuphela kwendlela eyakoko.
Oh my, the inexhaustible fountain of life is Jesus Christ.
Oh bethu, elingatshiyo ithende lobomi uYesu Kristu.
Why?
Kutheni?
And who is he? The Word. The same.
Kwaye ungubani yena ilizwi elinye.
The Word, the life, the fountain, the same yesterday, today, and forever.
Ilizwi ubomi ithende likwalilo izolo namhlanje phakade.
The true believer, it's his supreme joy, his supreme life.
Ikholo lenyaniso luvuyo lwakhe oluphakamileyo ubomi bakhe obuphakamileyo.
And his supreme satisfaction is in Christ.
Nokonela kwakhe okuphakamileyo kukuKristu.
No pumping, no pulling, no joining, no bailing. Just believing and resting.
Akukho kumpompa, akukho kutsala, akukho kuxokomezela, akukho kuhlangula ngamali, kholwa nje kwaye uphumle.
That's what he is to the believing.
Yilonto ayiyo kokholwayo.
Like Father Abraham, he never pulled, he never fretted, he never wearied. He had the Word.
Njengobawo Abraham zange atsale, zange akhathazeke, zange adakumbe, wayenelizwi.
He laid upon El Shaddai's breast.
Walala phezu kwesifuba sika El Shaddai.
When Abraham was 100 years old, God appeared to him and said, I am the Almighty.
Xa uAbraham wayenekhulu leminyaka ubudala, uThixo wabonakala kuye, kwaye wathi, ndingusomandla.
The Hebrew word is El Shaddai, means the breasted one.
Igama lesiHebhere ngu El Shaddai litheta unesifuba yena.
And you're old and your strength is gone, but just lay upon my bosom and nurse your strength from this fountain. Amen.
kwaye umdala kwaye amandla akho aphelile kodwa lala nje phezu kwesifuba sam kwaye wonge amandla akho kwelithende amen.
What did he nurse himself to? A new body.
Wazongela entweni umzimba omtsha.
He had a baby by Sarah and 50 years later had 7 children by another woman.
Waba nomntwana ngoSarah, kwaye amashumi amahlanu eminyaka mva, waba nesixhenxe sabantwana ngomnye umfazi.
Oh, El Shaddai.
Oh, El Shaddai.
The Old Testament shows what he did, the New Testament tells what he'll do. Amen.
iTestamente endala ibonisa wakwenzayo, iTestamente entsha ixela yakukwenza. Amen.
In the Old Testament.
KuTestamente endala.
Now the air is off, so I'll hurry and quit here now, just a minute.
Ngoku umoya ucimile, ngoku ndiyakukhawulezisa ndiyeke apha ngoku nje emzuzwini.
I like to say this before close.
Ndingathanda ukutsho oku phambi kokuba ndivale.
I had a good example this one time.
Ndibe nomzekelo olungileyo woku ngelinye ixesha.
I was patrolling.
Bendihamba-hamba, ndigadile.
And many people here, down around Georgetown, down there in Milltown, there used to be way back in the hills a fountain.
Kwaye abantu abaninzi apha ezantsi ekujikeleni eGeorgetown ezantsi phaya eMilltown apho laliqhele kuba khona kude ezindulini ithende.
It was an artesian well. It flowed out about a 4 or 5 foot stream of water just gushed out all the time.
Yayingumthombo ompombozayo yayikhuphela ngaphandle malunga nesine okanye iinyawo ezintlanu zechibi lamanzi nje ephokoka ngalo lonke ixesha kunye nethende elikhulu apho.
And a great big fountain around there, that, right around, was a lot of this year, pennyroyal, you know, and stuff growing there, that mint-like.
Kunye netende elikhulu apho, kwaye kanye kujikelezeni, yayiko kuninzi koku apha kwezityalo zokwenza amayeza, uyazi nezinto ezikhulu apho kufana nesityalo sesiqholo.
And oh, I used to just thirst to get there, oh my, to get to that fountain.
Kwaye oh ndandisoloko ndikunxanelwe ukufika phaya oh bethu ukufika kwela thende.
Not lay down but this thing and just drink and drink and sit down and drink wait.
Kwaye ndilale phansi kulento ndize nje ndisele kwaye ndisele ndize ndihlale phansi ndisele ndilinde.
And a year after year I still come to this same fountain. It never did cease winter or summer.
Kwaye unyaka emva konyaka bendiyakuza kweli thende linye alizange liphele ubusika okanye ihlobo.
They couldn't freeze it.
Abazange babe nakho ukulenza libe ngumkhenkce.
You can't freeze an artesian well. Oh no. Oh no.
Akunakho ukuwenza ube ngumkhenkce umthombo ompompozayo. Oh hayi. Oh hayi.
I don't care how cold it gets, it ain't gonna freeze that.
Andikhathali nokuba ibanda kangakanani ayinakho ukuyenza umkhenkce loo nto.
You'll freeze a cistern, just a little frost will do that. See?
Ungalenza umkhenkce iqula nje iqabaka incinci ingakwenza oko yabona.
But anything is moving, got life in it. It's a moving around.
Kodwa yonke into eshukumayo inobomi kuyo iyeshukumayo.
And you can't freeze the artesian well out.
Kwaye akunakho ukuwenza umkhenkce umthombo ompompozayo.
No matter how depressed the spirit is around the place, this well is always living.
Nokuba udakumbe kangakanani na, umoya apho kuloo ndawo, lo mthombo usoloko uphila.
Live at that well.
Hlala kulaa mthombo.
And I noticed there, I went by and I drink at it, and oh my, just the fresh water.
Kwaye ndaqaphela phaya, ndaya, kwaye ndasela kulo, kwaye oh bethu amanzi nje amatsha.
You never had to worry, wonder if I get there, wonder if it quit running.
Akudingeki ukuba uzikhathaze, kungathini ukuba ndingene phaya, kungathini ukuba angayeka ukuphuma.
It's been running, the old farmer told me, said my grandfather drank out of it.
Ebephuma, umfama omdala wandixelela wathi utatomkhulu wami wayesela kulo.
And said it never has diminished or nothing, is still the same well. Gushing right out into Blue River there.
Waze wathi zange waphela okanye nayiphi na into isengumthombo omnye uphokokela ngqo kulaa mthombo oluhlaza phaya.
I thought, oh my, what a fine place of water.
Ndacinga oh bethu enjani indawo kumanzi.
I walked about a mile out of the way to get to that place because it was such a real place to drink at.
Ndiyakuhamba malunga nemayile ndiphume endleleni ukuya kufika kula ndawo ngokuba yayindawo yenene yokusela.
Oh, how good that water was, oh my.
Oh, ayinjani kulunga lo manzi, oh bethu.
I get out there in that desert Arizona and I still think about it.
Bendi ngaba phaya kula nhlango eArizona ngoku ndisacinga ngawo.
That wonderful well down there. If I could just lay down to that.
Lam tombo umangalisayo ezantsi phaya ukuba nje bendinokulala kokuya.
As David said one time, oh, if I could once more drink from that well.
Njengoko watshoyo uDavide ngaxesha lithile, oh, ukuba ndingasela kube kanye okwesinye isihlandlo.
If you just get there.
Ukuba nje ebenokufika phaya.
And I sat down one day and I had a little funny thing that happened to me.
Kwaye ndahlala phansi ngenye imini ndaza ndanento engaqhelekanga yenzekayo kum.
And I said, what makes you so happy all the time? I wish I could be happy like that.
Kwaye ndathi, yintoni le ikwenza uvuye kangaka ngalo lonke ixesha? Ndinqwenela ukuba bendinokuvuya ngolo hlobo.
Well, I never seen you sad since I've been coming here.
Kutheni zange ndakubona udakumbile koko ndisiza apha.
There's not one sad thing about you.
Akukho nakunye ukudakumba malunga nawe.
I said you're always full of joy. You're jumping and bubbling and carrying all.
Ndathi usoloko uzele luvuyo uyaqhuma kwaye uhlahlazele kwaye uqhubekeke.
Winter or summer, cold or hot, whatever it is, you're always full of joy.
Busika kwanye hlobo kubanda kwanye bushushu nokuba yintoni usoloko uzele luvuyo.
What makes you, what is it? Because I drink out of it? Nope.
Yintoni le ikwenza, yintoni, ngokuba ndisela kuwe, hayi.
I say, well, maybe the rabbits drink out of it and you like it so well. Nope.
Ndathi ke mhlawumbi imivundla isela kuwe kwaye uyakuthanda oko kakhulu, hayi.
I say, well, what makes you bubbling over like that? What makes you so happy? What makes you always full of joy?
Ndathi ke yintoni le ikuhlohlozelisayo ngolo hlobo, yintoni le ikwenza uvuye kangaka, yintoni le ikwenza usoloko uzelela uvuyo.
So is it because that the birds drink from it? No.
Ndathi ingaba kungokuba iintaka zisela kuwe, hayi.
Because I drink from it? No.
Ngokuba ndisela kuwe, hayi.
I say, well, what makes you so full of joy?
Ndathi ke yintoni le ikwenza uzalela uvuyo lungaka.
Now if that well could speak back to me, you'd say this.
Kwaye ukuba la mthombo obunokundiphendula boya kutsho oku.
Brother Branham, not because you drink, I appreciate that, because I furnish for the birds.
Mzolano Branham, hayi ngokuba usela, ndiyakuncoma oko, kwaye ndingakukhuphela neentaka.
I furnish for anybody who wants to drink.
Ndikhuphela wonke ubani ofuna ukusela.
One thing you have to do is come here and drink.
Kuphela kwento ofanele ukuyenza ukuza apha usele.
But what makes me happy, it ain't me bubbling, it's something inside pushing me. It's something bubbling me.
Kodwa into endenza mna ndivuye asindimo ohlohlozelayo, into engaphakathi iyandityhala, into iyandihlohlozelisa.
And that's the way it is with a spirit-filled life.
Kwaye yiloo ndlela okungayo nobomi obuzaliswe ngumoya.
Jesus said he gave you wells of water springing up into everlasting life. An artesian overflowing gusher that's constantly flowing.
Njengoko uYesu wathi, wayeku uyabona, uninika imithombo yamanzi empompozela kubomi obungunaphakade, ompompozayo, uphokoka oko, kuqukuqelayo kokoko.
Whether the rest of the church is up or down, you're still in that well.
Nokuba ubuninzi becawa iphezulu okanye ezantsi usephaya kulaa mthombo.
Why would you take an old denominational system and cistern full of parasites and everything else and drink around all that stagnated stuff when you're invited to a fountain, an artesian well?
Kutheni uyakuthatha inkqubo endala yobuhlelo nequla lizele zincukuthu kunye nezinye zonke uze usele apho kuloo nto idamileyo ngelixa umenyelwe kwithende umthombo ompompozayo.
I think how it just pushed and juggled and gurgled and laughed and joyed and jumped and frolicked.
Ndicinga nje ukuba lityhala njani kwaye litshize kwaye libhobhoze kwaye lihleke kwaye livuye kwaye liqhume kwaye lidlale.
Cold, rainy, hot, dry. When all the rest of the country was drying up, it was bubbling just like it always did.
Kubanda kunetha kushushu komile xa ilizwe lonke lalisoma wawuhlohlwaza njengoko usoloko usenza.
Because it was deep, rooted, way down in the rocks it come forth.
ngoba wawunzulu uzinzile ezantsi ukuhlaya ematyeni uphuma khona.
Oh, let me live with that Gershon.
Oh, ndenze ndiphile ngokwakuphokoka.
Take all your man-made systems you want to, all your old stagnated wealth.
Thatha konke okuzinkqubo zakho ezenziwe ngumntu ozifunayo, yonke imithombo yakho edamileyo.
But let me come to our stagnated systems, but let me come to this fountain.
Kodwa ndiyeke ndize kwi okanye amaqula adamileyo, kodwa ndiyeke ndize kwelithende.
Let me come there where he is just full.
Ndiyeke ndiye nje apho ugcweleyo.
He is my joy, he is my light, he is my strength, he is my water, he is my life.
Uluvuyo lwam ukukhanya kwam unga wam ungamandla am ungamanzi am ububomi bam.
He's my healer, he's my savior, he's my king.
Ungumphilisi wam ungumsindisi wam ungumkani wam.
Everything that I have need of is found in him.
Yonke into endiyidingayo ifumaneka kuye.
Why would I want to go to anything else?
Kutheni ndiyakufuna ukuya kwenye nayiphi na into?
Brother, sister, won't you come to this fountain tonight?
Mzalwane tate, akunakuza kwelithene ngobu busuku.
Won't you, if you're not ever been there, won't you receive it tonight while we bow our heads?
Akunakuza ukuba zange ube phaya, akunalamkela lona ngobu busuku ngelixesha sithobisa inhloko zethu.
Broken cisterns, leaking, seeping, the world seeping into it, filth from the barns. And of other days.
Amaqula aqhekekayo, avuzayo, athonsizayo. Ilizwe lithonsizela kulo, ubumdaka busuka ehokweni, nobezinye insuku.
Why not this well that stuff cannot stay in? This great fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins.
Kutheni kungenguwo lomthombo, yona lanto ayinakuhlala ngaphakathi, elithende likhulu lizele ligazi litsalwe emithanjeni ka-Emmanuel.
Why don't you receive that tonight?
Kutheni ungamkeli oko ngobu busuku?
May God help us tonight in this dry, thirsty land.
Wanga uThixo angasinceda ngobu busuku kokukoma umhlaba onxaniweyo.
As the prophet said, he is the rock in a weary land.
Njengoko umprofeti wathi, ulilitye kumhlaba uxhwalekileyo.
He's that fountain.
Ulela thende.
Won't you come to him tonight in your hearts while we pray?
Akunakuza kuye ngobu busuku ezinhliziyweni zenu ngelixesha sithandazayo.
Dear Heavenly Father, there's no other fountain as the music is playing.
Bawo othandekayo wasezulwini, akukho thende limbi njengoko umculo ucula.
No other fount I know, nothing but the blood of Jesus.
Akukho thende limbi endilaziyo kuphela ligazi likaYesu.
I was born there, I've been raised there.
Ndazalelwa phaya, ndakhuliselwa phaya.
I want to live there and die there and rise again there in his presence.
Ndifuna ukuhlala phaya kwaye ndifele phaya ndize ndiphinde ndivuke kwakhona phaya ebukhweni bakhe.
Always, Lord, let me be in his presence, for there's no other I know.
Okoko, Nkosi, ndenze ndibe sebukhweni bakhe kuba kukho umbi endimaziyo.
No creed, no love but Christ. No book but the Bible.
Hayi umgaqo, hayi uthando, hayi uthando kodwa uKristu, hayi umgaqo kodwa uKristu, hayi incwadi kodwa iBhayibhile.
No anything else, no joy outside of him.
Hayi nayiphi enye, akukho vuyo ngaphandle kwakhe.
Take him from me, oh God, I don't care how much the world I own, it would still be dead.
Mthathe yena kum, oh Thixo, andikhathali nokuba kukangakanani na kwehlabathi endinakho, liya kube lifile.
I'd wander around with my hands up over my hair.
Ndiyakujikeleza ndithwele izandla zam entloko.
Take him from me, I'll be gone, Lord.
Mthabathe yena kum, ndiyakube ngomkileyo Nkosi.
But let him be in me, then December's as pleasant as May.
Kodwa makabe kum yena ngoko uDisember umnandi njengoMay.
Then there's no hot places and no dry places.
Ngoko akukho ndawo zishushu kwaye akukho ndawo zomileyo.
Even death itself has no victory.
Nkuno kufa ngokwako akunaloyiso.
Let us have him, Father.
Masibe naye yena bawo.
Give him an abundance to every believer here tonight as he waited in this room.
Mnike yena ngokuninzi kulo lonke ikholwa apha ngobu busuku njengoko bebelinde kweli gumbi.
Many of them's got to drive along the road tonight as they go to their homes, and may this be their thinking. I'm living at that fountain.
Abaninzi kubo kufanele baqhube endleleni ngobu busuku njengoko besiya kumakhaya abo kwaye oku kungaba ingcinga yabo ndiphila kwela thende.
I'm living there, freshly drinking hour by hour.
Ndiphila phaya ndisela ukutsha iyure neyure.
And if they haven't received that as yet, may they receive him now, so they can take the fountain right with them.
Kwaye ukuba bakwamkeli oko okwangoku bangabangamkela yena ngoku ukuze babe nakho ukuthabatha ithende kunye nabo.
I'll go with you. I'll be with you to the end of the world.
Ndiyakuhamba nawe, ndiyakuba nawe de kupheliswe iphakade.
Grant these things, Father.
Siphe ezi zinto bawo.
And now while we have our heads bowed, is there someone in here tonight, or how many would say, Lord, take me to that fountain just now?
Kwaye ngoku ngelixa sathobise intloko zethu, ingaba kukho bani apha ngobu busuku okanye bangaphi abaya kuthi Nkosi ndithathe undise kwela thende njengangoku.
I've never come here just to hear. I come here to find out something.
Andizanga apha ukuza kuva nje, ndize apha ukuze ndifumane ukuthile.
I come here to find you, Lord.
Ndize apha ukuze ndifumane wena Nkosi.
I have a need of you tonight. Come to my heart right now. Will you do it, Lord?
Ndinesidingo ngawe ngobu busuku. Ngena entliziyweni yam kanye ngoku. Ungakwenza oko Nkosi.
God bless you. The Lord bless each one.
UThixo akusikelele. Inkosi isikelele wonke ubani.
Father, you've seen the hands, even up and around the wall and in the other rooms, outside.
Bawo uyazibona izandla nangaphezulu najikelele kodonga kwaye nakwamanye amagumbi ngaphandle.
You've seen them, Father. I pray that you'll supply everything they have need of.
Uyababona bona bawo. Ndiyathandaza kokuba uya kubanika yonke into abayisweleyo.
Maybe they've been drinking at some old cistern, Lord.
Mhlawumbe bebesela kwiqula elidala elithile Nkosi.
Just some halfway stopover where some man hewed out a cistern.
Nje ekuphumleni embindini apho indoda ethile yombe iqula.
It's become contaminated with all kinds of strange doctrines denying the word.
Ingcolisekile zizo zonke imfundiso ezingaqhelekanga eziphika ilizwi.
I pray, God, that tonight they'll come to him who is that fountain of life.
Ndiyathandaza Thixo ukuba ngobu busuku baya kuza kuye lo ulelathende, elathende lobomi.
Granted, Father, I commit them to thee now in Jesus' name.
Siphe oko bawo, ndibanikela kuwe ngoku ngegama lika Yesu.
And you told me if you ask anything in my name, it'll be done.
Kwaye undixelele ukuba ucela nayiphi into egameni lam iyakwenzeka.
Now I wouldn't ask this, Lord, if I didn't think it would be done.
Ngoku andisayi kucela oku Nkosi ukuba bendingacingi ukuba ibiyakwenzeka.
I'd be saying it in a ritual routine.
Bendiya kuba ndikutsho nje oko njengesithethe sesiqhelo.
But I pray for them with sincerity.
Kodwa ndiyabathandazela ngokunyaniseka.
I pray for them believing that you'll grant what you promised.
Ndiyabathandazela ndikholwa ukuba uya kunika oko ukuthembisileyo.
And now I take them away from that cistern tonight.
Kwaye ngoku ndiyakubasusa kwela qula ngobu busuku.
I take them away from the place they've been drinking where they're not satisfied to this fountain.
Ndiyakubasusa kwindawo ebebesela kuyo apho bangonelisekiyo khona ukubasa kwelithende.
I do it in Jesus Christ's name.
Ndikwenza oko egameni lika Yesu Christu.
They're yours, Lord. Let them drink from you the living water, the fountain of living water.
Bangabakho Nkosi, mabasele kuwe amanzi aphilileyo, ithende lamanzi aphilileyo.
In Jesus' name I ask it. Amen. Grant it, Lord.
Ngegama lika Yesu, ndiyakucela oko. Amen. Siphe oko Nkosi. Yesu philisa ezi Nkosi siphe oko Nkosi ngegama lika Yesu. Ndiyathandaza Thixo ukuba wena wazi into zonke. Ukho tende limbi ndilaziyo ukuphela kodwa ligazi lika.
Think of it. No other fountain I know.
Icinge akukho thende limbi endilaziyo.
I don't know nothing else but him.
Andazi enye into kodwa yena.
I don't desire to know nothing else but him.
Andinqweneli kwazi enye into kodwa yena.
Nothing but the blood of Jesus.
Kuphela ligazi lika Yesu. Oh.
Oh, kuphela. Oh, kuphela. While we sing that again, let's shake hands with one another.
Gelixa sicula oko kwakhona, masixhawulaneni ngezandla omnye nomnye.
Do you love one another?
Niyathandana.
Is there anybody in here got anything against somebody else? If there is, go make it right, will you?
Ingaba kukho bani apha unento ngakomnye ukuba ukho hamba uye kuyilungisa.
Let's not leave here like that. See?
Masingemki apha ngolo hlobo, yabona?
If you got an ought against anybody, you go make it right right now.
Ukuba unokungalunganga ngakomnye hamba uye kuyilungisa kanye ngoku.
Right now is your opportunity. Gore said, brother, sister, I said something about you. I thought so. I didn't mean to do that. Forgive me.
Kanye ngoku lithuba lakho ukuya uthi mzalwane dade ndithethe into ngawe ndicinge into beningajonganga ukwenza loo nto ndixolele.
That's the way to do it.
Yabona yiloo ndlela yokuyenza.
Let's have the fountain right among us all the time. See?
Masibe nelo thende kanye apha phakathi kwethu lonke ixesha yabona.
No.
Akukho thende limbi ndilaziyo. Kuphela kodwa ligazi lika Jesu. Oh, kuphela, oh, kuhle. Oh, kundenza ndibe mhlophe njengekhephu. Oh, akukho thende limbi endilaziyo. Kuphela kodwa ligazi lika Jesu.
Oh, isn't he wonderful?
Oh, akamangalisi.
No other fountain. We won't contaminate ourselves with other things.
Akukho thende limbi. Asokuze sizityhefe ngezinye izinto.
We have separated, left the world behind. We don't want more of Egypt's garlics and broken cisterns.
Sizahlule, sishiye ihlabathi ngasemva. Asisafuni kwakhona amatswele aseyiphutha namaqula aqhekekileyo.
Amen. We're in the journey with the Lord Jesus, that smitten rock. Amen.
Siseluhambeni kunye nenkosi uYesu elalitye libethiweyo. Amen.
Eating manna from above and drinking, eating angels' food and drinking from the rock.
Amen.
Sitya imana isuka ngasenhla, kwaye sisela sisitya ukutya kwengelosi, kwaye sisela elityeni. Amen.
No.
Bow our heads, praying that God will so richly bless each of you, that His grace and mercy will be with you through the coming week.
Sithandaza ukuba uThixo uya kusisikelela kakhulu ngobutyebi ngamnye kuni, ukuba ubabalo lwakhe nenceba ziya kuba nani kule veki izayo.
And if anything should happen that one of you may slip beyond the veil now, just remember that it's only a few hours of sleep and rest until we meet.
Kwaye ukuba naiphina into enokwenzeka ukuba omnye wenu unokutyibilikela ngapha yakomkhosane ngoku khumbula nje ukuba ziyure nje ezimbalwa zokulala nokuphumla side sihlangane.
Remember that they which are alive and remain shall not hinder those which are sleeping.
Khumbula ukuba abo basadla ubomi nabaseleyo abasayi kubaphangela abo baleleyo.
For the trump of God, that last trumpet, the sixth one has just sounded.
Ngokuba ixilongo likaThixo elaxilongo lokugqibela elesithandathu lisandula ukuhlokoma.
And that last trumpet, like the last seal, will be the coming of the Lord.
Kwaye elaxilongo lokugqibela njengetywina lokugqibela iyakuba kukubuya kwenkosi.
It shall sound in the dead, and Christ shall rise first.
Liyakuvakala baze abafele enkosini bavuke kuqala.
Just resting till that time.
Phumla nje kude kube lelo xesha.
If you should get hurt, remember, take the name of Jesus with you as a shield from every snare.
Kwaye ukuba unokuthi ulimale, khumbula, thabatha igama lika Yesu kuwe njengekhaka kuso sonke isabatha.
And when temptations around you gather, just breathe that holy name in prayer.
Kwaye xa izilingo zikujikelezile, zihlangene, phefumla nje elagama lingcwele ngomthandazo.
Devils will flee.
Amadimoni ayakubaleka.
Just remember, we hope to meet you here next Sunday morning, bringing the sick and afflicted.
Kumbula nje, sithemba ukudibana nani apha kwicawa elandalayo kusasa, zisane abagulayo nabaqhwalekileyo.
I'll be praying for you. You pray for me now. Will you do it? Say amen.
Ndiyakube ndinithandazela, nindithandazele ngoku, niyakwenza oko, yithini amen.
I'll pray for you that God will bless.
Ndiza kunithandazela ukuba uThixo asikelele.
Name and prayer.
Kama longo mtandazo, kama elise, kama elise, o limnandi, tembale sabati, nuvuyo lwesulu, kama elise, o alimnandi, tembale sabati, nuvuyo lwesulu. Jesus yathoba silala ngesisu ezinyaweni zakhe kumkani okumkani ezulwini siyakumthwesa isithaba yena kawambo lwethu luqityiwe
kamelisi.
Tembale sabati, nuvuyo lwesulu.
Precious name.
Kamelise, kamelise, olimnandi. Tembale sabati, nuvuyo lwesulu.
It's always so hard to leave you.
Kusoloko kunzima ukunishiya.
Although I know you're burning up, but there's just something about
Nangona ndisazi ukuba niyavutha, kodwa kukho into ethile emalunga.
That's one more verse of something. Will you do it? Will you do it?
Masi ivesi ibenye yento ethile. Ningayenza lonto. Ningayenza lonto.
Bless be the tie that binds, sister.
Sikelelwe iqhina elihlanganisayo, dade.
How many knows the old song?
Bangaphi abayaziyo ingoma endala?
We used to sing it years ago.
Sasiqhele ukuyicula kuminyaka eyadlulayo.
Now sing it tonight. Two hands out of the hundreds that's left.
Kwaye bendicinga ngobusuku izandla ezibini ekhulwini ezishiyekileyo.
When we used to sing that song around the tabernacle and charm one another's hand. Blessed be the tie that binds.
Xa sasiqhele ukucula elaculo emnqubeni, size sihlanganise isandla somnye nomnye, sikelelwe iqhina elihlanganisayo.
I've buried a lot of them right up here in the cemetery.
Abangcwaba abaninzi babo kanye apha emadlakeni.
They're waiting. I'll see him again.
Balindile. Ndiyakubabona kwakhona.
I see him once in a while in the vision. When I look beyond the veil. They're there.
Ndiyababona kanye ngelinye ithuba embonweni xa ndijonga ngapha ekumkhusane. Balapho.
Let's bow our heads now as we sing.
Masithobiseni iintloko zethu ngoku njengokuba sicula.
Sikelelwe iqhina elihlanganisa intliziyo zethu uthando lobuKristu budlelwane ufana osentla.
I reach over and get hold of somebody's hand. Their part.
Ngoku iyakwayo ubambe isandla somnye.
I bow your head.
Ngoku thoba intloko yakho.
It gives us
intlungu ngaphakathi.
But we shall be joined.
Oye sitemba ukuba sohlangana kwakhona.
With our heads bowed, I turn the service to the pastor now.
Ngeentloko zethu zithotyiwe, ndinikezela umhlangano kumalusi ngoku kuze kuchithakalwe.